Wenga kwenza kanjani ngaphandle kukaNkulunkulu na lowo kungaba ngowangempela bekungeke na bekungeke kwenziwe ngaphandle kweNkosi angizukushumela kuyo yonke kodwa ngicabanga ukuthi ngingahle ngithole into ethize ethi ayibe nzima niyazi ngakho ngifanele ngibe ngolungiselele kodwa bulula kabi kabi ngakho mhlawumbe ayiminingi kakhulu imibuzo phakathi kwabantu ke futhi imibuzo nje esobala nelula awu ngiyajabula ukuzama ukuyiphendula ngawo wonke amandla ami ngokusizwa inkosi futhi uma udadewethu yakhe Bright ekhona kulobu busuku dadewethu Ruth ukhona dadewethu Ruth na ngapha ngine yebo ngine Kelly lapha futhi qhabo anginalo awu ngingalithola khona lapha benginalo ephaketheni lami futhi ngishiye ibhukwana lephaketheni lami ekhaya manje uma iphoyisa lingibamba ngiye ekhaya futhi Freeman uze uzongiphiphiza utshele uBilly ukuthi ngishiye ibhukwana lephaketheni lami ekhaya ngishayela ngaphandle kwelayisense kulobu busuku futhi bengicabanga ngokuthi benginalo ephaketheni lami ngishintshe izingubo nje bengigijime ngangena kule ntambama bengisika utshani masinya futhi ngidikeke ngiyeke futhi ngijahe futhi ngingena ngishintshe izingubo zami futhi ngigijima izandla lapha futhi ngasengiletha isichaza amazwi ilexicon kodwa ningakuthola nje kamuva lapho ngaphatheke kabi ngaleyo ncwadi letha uma ngingayitholi neze imbi kwedlula leyo leyo ngaba incwadi yenhle leyo ibiyinhle leyo ibiyinhle kabudabi nginitshelile ukuthi ngeke ngiyifunde kodwa ngithengelele kuyo niyazi futhi nje angabe ngisakwazi ukuyibamba bengimangala nje ukuthi utheni futhi ibiyinhle kakhulu kakhulu ibhalwe njengoba uthisha wesikolo efanele ukuyibhala leyo ibiyinhle futhi ngiyayithokozela futhi kunika niyabo ngiyazithanda izincwadi amaletha zomuntu oyothi kwehluka kancane kuwe yabo uma nihambisana ngaso sonke isikhathi kungekho muntu ehlukayo kuwe uyaphupha ufanele uthole umehluko omncane ukuze ukwazi ukuqonda futhi umbe ushone phansi futhi ungena esiseleni sisodwa nje uma ungabhekisisi bese ke ungena enkathazweni uma wenza lokho ufanele nje uthi ukulokhu uqhubeka futhi uthole umuntu ohlukayo kuwe bese uqubula izimpaphe zakho kanye kathi ngale Afrika ngathela amabhubesi amabili amancane futhi ayengabafo abasebancanyana cishe abangako emakhwifikhwifi elincane dubese elincinyane dubese elincane dubese lensikazi elincane futhi manje ayebukeke fana nemithinyane ayemancane kakhulu kanjalo ncane izintwane ezinhle kulezo zonke ayedlala nje futhi ngangizobuyisela eMelika ngangiyofaka esibiyelweni sezinyoni ngangizowabuyisa kodwa ngithelanga lutho lokuwa Jehova noma yimuphi uphoyizeni futhi abangivumelanga ngiwalethe United States engajovwanga kuqala futhi angiwutholanga kuyo yonke iAfrika kodwa uma benifuna ukwazi ukuthi laliyibhubesi noma cha nje lishaye ngesandla ngemuva kancinyana lalisuka likukumale futhi likwazise ukuthi laliyibhubesi ngakho ngakhe lolo hlobo lokukwazisa ukuthi lalimi kuphi leyo ndlela ofanele uyenze kanye ngasikhathi uyazi uthi ukuqubula izimpaphe ezibheke emuva ukuthola kodwa manje asithukutheli nje ngebhubesi nje sinje siyakuthanda lokho abantu ukuba babuze imibuzo futhi imibuzo enjalo dadewethu Ruth yinhle kakhulu kakhulu kimi iyi ngiyakuthanda lokho niyabo lezo uhlobo olucasulayo ngempela engikuzondayo kuluthola kodwa leyo ibiyinhle manje sinemihle shukumisayo imibuzo yasekhaya nje kukhona umshumele emuva lapho ekamelini elingemuva njengamanje ungiyibuzile wathi abaprofethi ababili besambulo seshumi nanye ngabe bayongena ngaphambi kwehlitho na noma ngaphambi nje kokuthathwa kuka-Israyeli na futhi ini manje lelo hlobo lwemibuzo olukubopha nca zonke kodwa imibuzo elula njengalona olungile kodwa manje ngaphambi kokuba sikala sikhonabisa abakhanda ethu ngomkhuleko
Father, it is noted that
Baba uyaphawuleka ukuthi ngenkathi useneminyaka eyishumi nambili kudala wafunyana usethempelini nababhali nezazi uxoxisana nabo ngemibhalo futhi babemangele ngeindoda yasendulo neqeqeshe kahle emibhalweni futhi nokho bebone umfana omncane weminyaka ethi ayibe ishumi nambili kudala ekwazi nje shaqisa ekuchazweni kwemibhalo
You was about your father's business.
You said to usemsebenzini kababa wakho wathi kumama wakho anazi yini ukuthi ngimele ngibe semsebenzini kababa wami uchaza imibhalo ngencazelo yayo yokumoya
And now we pray, Lord, that
futhi manje siyakhuleka Nkosi ukuthi wena uyazi ukuthi sibuthakathaka futhi sintengentenge kanjani nokuthi sisephansi kanjani kwabaphutha ukuthi uzoza nje nathi kulobu busuku esimweni sikaMoya Ngcwele futhi uzosichazela imibhalo ngilindele futhi ngethembele kuwe futhi uma ngingake ngize noma ngasibe isikhathi ngizama ukubeka imicabango engeyami noma ukuhumusha noma into ethize yoku uzazisa ukuzama kuyenza izwakale sengathi indlela ebengiyichaza ngayo ibiyiyo ngalomlomo wami Nkosi njengoba ubunga wenze emabhubesini ngenkathi yehlasela uDanyeli wena usenguNkulunkulu ofanayo futhi makuthi ngakho konke njengoba sethembele kuMoya Ngcwele kwangathi angasembulela nje lezi zinto bese kuthi ke njengoba ezikhuluma azenze ezicaci kakhulu ngangokuthi lowo buzo umbuzo uzokwazi kuwemukela futhi uma uphendule kuphambene nalokho ebengihlala njalo ngikukholwa khona ke inhliziyo yami mayijabule futhi Nkosi ukwazi ukuthi ngithole into entsha nendlela ethize enhle Nkosi ngokuba wena wathi silalani imibhalo ngokuba kuyo nithini lokuphila kuphakade futhi yiyo efakaza ngami. Manje emva kokufundisa kwalomphalo impela bekungavusa imicabango eminingi kanjalo njalo futhi ngiyakhuleka uNkulunkulu manje ukuthi yonke lemibuzo ibonakala ikamnandi kakhulu futhi ngibuzwe kamnene kwangathi uMoya Ngcwele ngobumnene nakamnandi uyiphendule ngokuba sikucela igameni likaJesu nangenkazimulo kaNkulunkulu nangokufukulwa kwebandla lakhe. Amen. Zilengizikhathi izinjongo zokuza zise kunoma yini konakalisa konke nje kunabitheka kwayo futhi manje imibuzo emva kokuba lombhalo sibuziwe manje uma ngisebenza kancinyana nje kulobusuku ngiphume izinyo futhi ngilifakile futhi angekwazi ukushumayela ngiyanenza uma ngishumayela ngiyakhipha futhi impela ngicishe ngishaye ikhwelo. Nkosikazi Billy Graham wamxoxela indaba ukuthi ngokuxhuma okubi kunakho konke ake ambone kukho kwaku uphume izinyo ngaphambili futhi walahlekelwa yilo futhi wayenahlelelwe television ikhona manjalo futhi wayengakwazi laliseplatini namanye amazinyo asemuva kulo futhi uma ekhuluma wayeshaya ikhwelo ngezinyo lakhe. Uzwathi usilisa wayeguqe ngamadolo akhe ekhuleka futhi ejuluka mizuzu eshumi ngaphambi kokusakaza kwethelevishini futhi ekugcineni balithola lapho elawela khona liphuma ebhulukweni lakhe uzenenilo zicathulo zakhe enye yamabeli hop yalithola lelo zinyo lokufakela nonkosikazi Graham wamxoxela yona nangapha ngakho ngayithola esiqeshini esincane sephepha ngicawa ukuthi nginaso sibekwe eBhayibhelini ngakho kuhlobo uma sesikhulakhulile sesiluphele niyazi futhi sizolahlekelwa yilawa kukwenza kube kubi futhi ngakho ngenkathi ngisaphume nomfowethu eRobertson emuva lapho nabo ngangilixupha ngokunyukuza futhi ngaqhephula ophiswalo futhi ngawoyisa kodokotela ukuba lilungiswe ngakho iNkosi enezele izibusiso zayo. Manje siyaphuma manje ngizozama ukufinyelela kuyo yonke uma ngingaphumelela futhi futhi Tony ngobusa kaNkulunkulu ngitholile incazo yephupho lakho futhi ibimangalisa ngijabula kakhulu ukubona lokho futhi incazo enhle ngibona ukuthi angifanele ngiyinikeze emphakathini lapha ngakho ngizokunika yona ngasese uma uyifuna ngaleyo ndlela. Ngibuza kubuye busuku wayenephupho futhi angimtshelanga nje ukuthi kwakuyini ngaze ngaye eNkosini futhi ngakukhulekela yase ke iNkosi ibuye ingembulela lona futhi yangitshela ukuthi incazo yayiyini yamangalisa futhi izindaba ezinhle kuwe futhi Tony. Manje embuzweni wokuqala manje angazi nje ukuthi ngizoqalaphi kuqala ngoba mihle yonke kodwa manje asizami ukuthatha isikhathi eside kakhulu futhi mhlawumbe singayiqeda inyanga esonto uma singayiqedi.
Explain what it means.
Chaza ukuthi kusho ukuthini ukuthi ukujeziswa kunguna phakade kuMathewu wamashumi amabili nanhlanu amashumi amane nesithupha kodwa lowo mbuzo khona ke umbuzo wesibili kodwa abantwana bombuso bayophonsa ebumnyameni obungaphandle ngabe lokho kuyafana mayelana nokubaphonsela ngaphandle komqondo kaNkulunkulu na. Awu manje thola umbuzo wakho oqala otholakala kuMatheko ngcwele amashumi amabili isahluko samashumi amabili nenhlanu manje sizo manje angikaze ngiyidadishe lena ngibukile nje ngemuva lapho futhi nje ngazama ngamandla ami wonke kuyibukisisa kwedlula konke engazi ngakho ukuthi kanjani futhi okwami benyani kanye nami emabhayibhelini enu njengoba silidadisha manje bengifuna ukuthola lokhu esichaza amazwini sesigreki ilexicon futhi ukuze nithole engeyokuqala yayo futhi ngiyakuthanda lokho ngakho manje ke sizoba nalo kuwo omabili kuwo omabili isigreki namanye futhi manje lokhu kuzoba kuzothi kunenza nokutadisha ngoba ngizodingeka ngifinyelele bese ngidumela imibhalo nje noma phi lapho engingayithola khona bese ngiyifaka ezindaweni zayo kulungile manje ukhona ufuna ibhayibheli ukutadisha ngalo na uma ulifuna phakamisa isandla sakho futhi ngicabanga ukuthi sinamathathu noma mane emuva lapha uma ufuna ukutadisha ngombhalo kulungile 40 Cox ungeza lapha ungitholele lamabhayibheli na futhi kuhle kuwe uma ungaphumelela ukulikhona lilodwa futhi uvele nje uwehlise uma ufuna lawo amaningi futhi noma ubani ufuna elilodwa phakamisa isandla sakho nje umfana uzowaletha kini ngo niyabo futhi sifuna ukuthi disha lena sindawonye futhi nje manje kulokhu ukufunda nezahluko zokugcina izahluko ezisikhombisa zokuqala zencwadi yamaHebheru emva kokufundisa kusobala umfana owehlise lawa lezi zifundo mfowethu Mesia nomfowethu God unazo futhi manje ulungiselela ukuzikhipha zibe yizincwadi futhi banayo manje futhi asinayo into efana nokukanywa uhafu sivele nje sawaye ngaphezulu futhi ngicabanga ukuthi bazibize ngokuthi futhi bathathe izigaxa ezinenani eziphuma futhi nje bepolisha izigaxa ezinenani nje ezimbalwa zezigaxa ezinenani zokufundisa ngamaHebheru umfowethu Mesia uzoba nazo masinge impela sezishicilelwe noma ubani ozifunayo.
Now, this in here, it brings in, you can't go through just in evangelistic church which
manje lona lapha ungenisa ngeke nje wedlula ibandleni levangeli okunguthi leli ibandle levangeli ngeke wedlule ekufundisweni ngaphandle kokuvusa izinsolo nemicabango yabaningi babantu ufanele.
Now I'm far from being a teacher. Not a Bible.
Manje ngikude kubeni kuthisha ngisiyena umchazi weBhayibheli hlobo kodwa angizami neze ukusho noma yini noma ngisho ukwenza noma yini kodwa kuqala kubuza nokuthola into yami edlula konke yakho. Ngabuza kumfowethu esendekayo izolo ebusuku wathi mfowethu Branham mfowethu Siwadi wake washo ukuthi ungeke waxozomela noma ikuphi uyabo ukuthi njalo lendlela ethize ukuphuma kukho noma udede kukho. Ngathi awu isizathu saloko ngizama njalo ukucabanga ngaphambi kokuba ngenze noma yini yabo bese kuthi ke uma abantu bengibuza khona ke ngingabatshela ukuthi imicabango yami ubuyini yabo kodwa kungukuthi uma ucabanga ngokufanelekile futhi ngaphambi kokuba uwenze noma yini zama ukuthatha hlangothi uNkulunkulu angakuthathisa lona khona ke ngempela kungaba lukhulu kuba uxozomelwe. Wongeke wasicabanga isikhathi ukuthi uAhabi wazama ukuxozomela uElijah. Wawungathini nje ngesikhathi abaFarisi bezama ukuxozomela uJesu na? Uyabo, wayeyoba nempendulo masinya ngoba yonke into ayenzile wakwenza ngentando kaNkulunkulu. Futhi yingaleyo ndlela ayengayithola ngayo. Manje ileyo ndlela sikufuna ngayo ngalokho. Manje umbuzo uyabuzwa sizohambisana nombuzo. Chaza ukuthi kusho ukuthini ngokuthi uJesu ungona phakade kuMatheko amashumi amabili nenhlanu amashumi amane nesithupha manje lalelisisani wonke umuntu manje kuMatheko amashumi amabili nenhlanu amashumi amane nesithupha laba baya kumuka baye ekujezisweni okungona phakade. Manje umbuzo uthi ini chaza manje igama elithi okungona phakade livele egameni elithi phakade naphakade futhi okuphakade yibanga lesikhathi kuchaza kuphela ukuthi iyisikhathi esingaka njengokuphakade manje uma nje nizofunda angazi ukuthi ubani ubhale umbuzo ngoba akukho umuntu ababhala igama labo kuyo belingadingekile ngiwafuni niyabo. kodwa laba baya kumuka baye kujezuseni okungune phakade manje bekuzisani lowo ngababi manje muntu othandekayo othandekayo obuze umbuzo nje ufunde wonke osele wawo kodwa abalungileyo baye ekuphileni okuphakade babi baya kuya ekujezuseni okungune phakade isikhathi esithize esikhathi kodwa olungileyo unokuphila okuphakade usoze ukuthola ukujeziswa okuphakade kungeke nebo uma unokujeziswa okuphakade banokuphila okuphakade banokuphila okuphakade basindisiwe nebo ngeke kwenzeka manje uma nizobhekisisa umbuzo ubuziwe uqobo lwawo uyaziphendula nebo nalezi manje ebhekisisani ngizothola ngaphambi kwalapha futhi ba kumashumi amabili ivesi lamashumi amane nane futhi baphendula nabo bathi kuye Nkosi siyakulamba nini ngenkathi unokoma nomfokazi futhi uhambaze futhi usetilongweni singakukhonzanga na Kona iya kona iya kubaphendula ithi ngiqinisile ngithi kini lokho enikwenze komunye walaba abancinyane nikwenzile kimi laba baya kumuka baye kujiziseni okungune phakade lowo ngomubi kodwa abalungileyo baye ekuphileni okuphakade Ngibona mthukwena omubi unokujeziswa okungune phakade kodwa ingune phakade yibanga lesikhathi manje ukuba kwakufana kwakuyolotsha ukuthiwe nalaba baya kumuka baye kujeziseni okungune phakade umunye uya kumuka aye kuphileni okungune phakade yabo noma baya kumuka baye kujeziseni okuphakade nomunye ekuphileni okuphakade Yabo, uma kukhona ukujeziswa okuphakade, kujeziswa kuze kube phakade laphakade, kusho ukuthi-ke kukhona okuphakade, unokuphila okuphakade, nokuphila okuphakade, okukodwa kuphela, nalokho kuvela kuNkulunkulu. Yonke into engenasiqalo ayinasiphelo, yonke into enesiqalo inesiphelo. Niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na? Manje umbhalo qobolwawo umuntu othandekayo awuphendulile manje uma uzokuthatha kwisichazamazwi nalaba bayoba kwiminyakanyaka ukunquma nase-evala nasemlilweni ichibi lomlilo manje igama elithi I-M-I-N-Y-A-K-A-N-Y-A-K-A lichaza ibanga lokujeziswa isichazamazwini sesigreki khona lapha ibanga lokujeziswa noma isikhathi sokujeziswa yabo bayomuka baye esikhathini sokujeziswa Igama liyasetshenziswa I-M-I-N-Y-A-K-A-N-Y-A-K-A iminyakanyaka kuchaza isikhathi esinqunyelwe bese ke ulithatha ulibuyisele ehumushweni lapha isingisi inguna phakade isikhathi esinqunyelwe yabo livele egameni lesigreki ukunqunyelwa isikhathi igama iminyakanyaka noma I-M-I-N-Y-A-K-A-N-Y-A-K-A iminyakanyaka lichaza isikhathi esinqunyiwe sokujeziswa kodwa manje ke funda amanye kodwa laba baya ephakadeni lokho ngokwehluka nebo ukuphila okuphakade ephakadeni livele egameni lephakade futhi iphakade nalingeni nasiqalo nasiphelo kuphakade naphakade manje lokho kufanele kuphendule lokho niyabo ngoba uma nizofunda umbhalo nje nisondele ngempela nizobona nalaba bayokumuka baye kujeziswani okungune phakade kodwa abalungileyo ababi bayongena kujeziswani kwangune phakade bajeziswe ibanga lesikhathi mhlawumbe iminyaka eyisigidigidikazi angazi kodwa impela uyojeziswa ngezono zakho kodwa njengoba kuqiniseke ngempela ukuthi isono sasinesiqalo isono sinesiphelo kujeziswa kwakunesiqalo nesijeziso sinesiphelo lesiyogo sadelelwe udevil nezingezo losi zakhe niyabo kulungile manje nginomunye phansi lapha ukuba ngiphendule kulowo emizuzwini embalwa nje ongomuhle uboshwele kuwo manje kodwa lena lapha kodwa abantwana bombuso baya kuphonselwa ebumnyameni ngabe lokho kuyafana mayelana nokubaphonsela ngaphandle komqondo kaNkulunkulu na
no it wouldn't be the same Now you're referring here to the wedding supper.
Qabo bekungeke kwafana manje ubhekisela lapha esidlweni sakusihla somshado manje nabantwana bombuso njengoba kubuziwe lapha abantwana bombuso wamaJuda futhi aphonswe ebumnyameni obungaphandle futhi ayekade aphonswe ebumnyameni obungaphandle futhi edlule esikhathini sokulila nokukhala nokugedla kwamazinyo. Aphonswe ebumnyameni obungaphandle ngoba kwakuzonika wena nami isikhathi sokuphenduka kodwa awazange aphonsele ngaphandle komqondo kaNkulunkulu ngasoza amkhohle u-Israyeli no-Israyeli njengoba noma yimuphi umfundi weBhayibheli uyazi kubhekiselwa kuye njengabantwana bombuso. Ngiyabonga umbuso isithembiso ngamanye amazwi uNkulunkulu esebenzana nesizwe ngenkathi esebenzana no-Israyeli okungabantwana bombuso. Manje niyakhumbula washo lapho no-Abrahama no-Isaka no-Jakobe endaweni eyodwa babezofika futhi bahlale embusweni esikhathini sokuphela. Yebo, nokuthi u-Abrahama u-Isaka no-Jakobe babezoba sembusweni babekuwo babengabantu besibusiso sombuso kodwa abantwana bombuso bayophonswa ebumnyameni okungaphandle. Manje lapho inkomba ivela khona lapha ngumlobokazi uma kufika umlobokazi lapho ababe ezinhlanu zezintombi zaphuma ukuyohlakabeza inkosi futhi ziphathanga amafutha esibanini sazo nezinye ezinye ezinhlanu zaphatha amafutha esibanini sazo. Manje uma nizoqaphela izithombe sihle kanye kanye iJuda nowezizwe njengabanqatshiweyo kugcinele engqondweni ukuthi kunezigaba ezintathu zabantu ngaso sonke isikhathi iJuda wezizwe uzishaya ikholo iJuda wezizwe nebandla uma uxova labo uyongena ekhathazweni umusa utheleka esambulweni. Ngokuba uma unga njengomnumzane Bohanon washo kimi ngesinye isikhathi kwathi Bili noma ubani obengazama ukufunda isambulo beyoba namaphupho esabisayo ngani wathi nangu umlobokazi phansi lapha emhlabeni no-Drago khwifa amanzi emlonyeni wakhe ukulwa naye. Esethi bese kuthi ngezikhathi sifanayo ukuthi umlobokazi umi njengezinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane imfundiso yofakazi bakaJehova entabeni yasesinaye futhi ngezikhathi sifanayo umlobokazi usezulwini.
No, you're mistaken. There's three classes of people. See?
Qabo uyaphosisa kunezigaba ezintathu zabantu nebo lokho ngokuthi yiJuda elinqatshiweyo futhi kukhona intombelele ukuthi amanzi akusiyo inzalo yesifazane yinsali yenzalo yesifazane uDrago akhwifa amanzi emlonyeni wakhe isambulo seshumi nanye. Bese kuthi ke empeleni amaJuda izinkulungwane ezikhulu namashumi amane nane kwakungesuye ngokoqobo umlobokazi bayinsali yebandla lamaJuda nemfundiso yofakazi bakaJehova ewabeka njengomlobokazi. Angiboni ukuthi ubungakwenza kanjani lokho ngoba akusuye umlobokazi. Uma nizoqaphela ngale sambulweni lapho sathi futhi bayizintombi futhi bangabathenwa futhi kwakuyini umthwena na babe umthenwa kwakungabaqaphi bethempeli ababeqaphe indlovukazi ngoba babe yindoda ayenziwe ukuthi angazalisi. Ayene niqaphelile yini kwathi babengazingcolisanga ngabesifazane babengumthena wasethebelini futhi kwakuyisibalo esikhethiwe uNkulunkulu ayesikhiphe kwabakhethiweyo bamaJuda. Manje uma nizoqaphela umanje besingathola lokho umzuzwana nje ngakho kuzothi ukuxazulula emqondweni wenu lapho ngempela eninga azithola isambulo esahluko sesikhombisa futhi sizothola phakathi lapha manje lapho ukuthi sathini kuyinto enhle. Emva kwalokhu ngabona izingelosi ezine zimi emagumbini omali omhlaba. Manje lokhu kuhambisana noHezekeli isishiyagalolunye lapho abona khona izimbubhiso zamaJuda futhi lapha ubona izimbubhiso zabezizwe isambulo isahluko sesikhombisa. Futhi ngabona izingelosi ezine zimi emagumbini omane omhlaba zibambe imimoya emine imimoya uchaza imbi nombango ukuze kungavunguzi imoya phezu komhlaba naselwandle noma imuphi umuthi naleyo yimpi zibambe.
If we had time to go
kuba besine sikhathi kuba singene ekuhlaziyeni kulombuzo lokho kwenzeka lapho uRasel athola ukuxoveka khona uRasel waprofetha ibona lokhu kuza waprofetha kuyoba ngokufika kwenkosi uJesu engazi ukuthi kwakungu ngokubekwa uphawu kwebandla. Niyabona Kuti bayamangala ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi impi yomhlaba impi yokuqala yomhlaba bukani yanqamuka ngoNovemba ziyishumi nanye ngeleshumi nanye ngqo emini inyanga yeshumi nanye usuku lweshumi nanye nangehora leshumi nanye futhi masinye emva kwaloko umbhaphathizo wamanzi egameni likaJesu wembulo nombhaphathizo kamoya ongcwele kulo ibandla impela masinya emva kwaloko Uma kuyisa ngale zambuleni ukuthi sakuphela kanjani ndawonye naphakathi ngonyaka wasePhiladelphia nonyaka waseLaodikeya namaMethodisti ayenonyaka waseFhiladelphia uthando lwabazalwane nonyaka ogcina unyaka webandla kwakungonyaka waseLaodikeya okwakungonyaka oyisivivi futhi wathi phakathi lapho ngibekile umnyango ovulekileyo phambi kwakho umnyango ovulekileyo futhi uma nizobhekisela emuva kuleyo mibhalo kuzobopha wonke umlayezo kuyo impela indawo eyodwa lapho ukunikhombisa ukuthi kuyikho impela bezisandapha yonke into yayigade nguyize indodana umoya ngcwele embhaphathizweni esizongena kukho ngqo okwakuyisivumo kholo sekatolika ngokoqobo futhi asikaze sibe yimfundiso yamakristu Qabo mnumzane njengi sinakho khona lapho kule busuku ukuba singene kukho nesichaza amazwi ilexicon futhi niyabo yebo mnumzane nanomlando futhi ngakungakaze kube khona umuntu wakobhaphathizwa kanjalo bebelini noma kugaze iminyakeni ngamakhulu eyisithupha yokuqala emva kwebhayibheli futhi ngingakufakazisa khona lapha ngemfundiso yamakatolika uqobo ukuthi yibo abakuqalayo nokufafaza nokuthela Baphuma lapho bangene ebandleni lamaoseli nasebandleni lamamethodisti Methodisti yakwedlulisela kwibaptisti Baptisti yakwedlulisa futhi kusalokhu kuyifundisa yamanga futhi singabuyela ebhayibhelini futhi ngifakazise kini ukuthi ibhayibheli lasho ukuthi unegama lokuthi uyaphila kodwa ufile kunjalo impela futhi babene ngingafakazisa ukuthi ibhayibheli lafundisa ukuthi babeyosebenzisa igama lakhe empaphathizweni kuze kube yizikhathi zeminyaka yobumnyama ngokonyaka wesine wonyaka webandla unyaka webandla wasephegamu futhi wathi phakathi ngezikhathi saleyo minyaka engamakhulu ayishumi nesihlanu yezikhathi zeminyaka yobumnyama wonke umuntu wathi unokukhanya kuncane kusele ngoba awuliphikanga igama lami kufike lowo munye unyaka laphaya unyaka wekatolika wathi negama lokuthi uyaphila kodwa uvile futhi uliphikile igama lami nakho lapho khona yabo konke nje kubopha isithombe sihle sikhule sisodwa lonke ibhayibheli manje qabelani lokhu zibamba imimoya emine ngase ngibone enye ingelosi yenyukela ezulwini nophawu lukankulunkulu ophilayo uphawu Manje yini uPaul kaNkulunkulu ophilayo na manje nginabazalwane beAdvent nizothi yini usuku lesabatha ngifuna nikukhombisa lokho embhalweni kukho lapho ayikho leyodwa indawo kwake kwa uPaul uma nizofunda kwa baseFace besine amashumi amathathu masinge impela nizothola ukuthi uPaul kaNkulunkulu ophilayo luyini kwa baseFace besine amashumi amathathu ukuthi ningamdabukiza umoya ongcwele kaNkulunkulu enabekwe uPaul ngaye kuze kube lusuku lokuhlengwa kwenu hayi kuze kube yivusele lo elandelayo kodwa unokuphepha kwaphakade aha ngikamdabukiza umoya ongcwele kaNkulunkulu enabekwa uphawu ngayo kuze kube lusuku lokuhlengwa kwenu yenani ukuthi kwabaseFesu isina amashumi amathathu akusho yini lokho manje ke thatha ukubhalwe emphethweni bese ukubheka konke kusele ngendlela emibhalweni lapho bese uthola manje enabekwa uphawu kuze kube lusuku lokuhlengwa kwenu ninophawu kaNkulunkulu ophilayo manje khumbulani umoya ongcwele wawungafundiswa njengombhaphathizo kamoya ongcwele kwaze kwaba semva kwempi yokuqala umhlaba sisanda kukupha ijubile ethu letile kolide iminyaka engamashumi amane noma unyaka wamashumi amane newejubile yamemeza ngezwe likhulu kuzo izingelosi ezine ezanikwa ukuba ziwone umhlaba noma ulwandle yathi ningone umhlaba nolwandle noma yimuphi umuthi size sizibeke uphawu izinceku manje wehlela embuzweni wakho abantwana niyabo izinceku zikaNkulunkulu wethu ebunzini azo ningone ningawukubhiza umhlaba ningavumeli ibhomu liyatomu liqhume ningabina yonke into zize zibeke uphawu izinceku kuzankulunkulu wethu Manje uma besinga thatha lokho emuva ngaleya futhi sigijimele emuva lapho ukuthi kukanjani ukuthi ngisho nase ukuncipha kwempi yomhlaba emqingweni wesibili ngenkathi uJenene Allen By kade elwe phakathi waze washaya imigqa yaseJerusalema futhi washayela emuva enkosini yasengilandwe wayesethi angivuni ukuthi ubule idolobheni ngenxa yobungcwele balo wathi ngizokwenza njani na wathi khuleka wayesendizela phezu kwalo futhi ngenkathi bekwenza bathi Allen By uyeza futhi kwakukhona bakamohamed phakathi lapho bacabanga ukuthi wathi u-ala uyeza futhi baphakamisa ifulege elimhlophe base bezinikela no-Allen By wamasha ongela ijerusalema waselithatha ngaphandle kokudubula inhlamvu ngokwesiprofethi kunjalo wayeselibuyisele kumajuda base bebuza uhitler kubahlupha amajuda futhi yonke indawo emhlabeni wayesewaxosha ewabuyisele lebuka phakathi lapho ibhayibheli lasho ukuthi wayezo wabuyisa ngamaphiko okhozi futhi lapho eqala ukubuya iphepha bhuki life nawo ayenakho emavikini ambalwa edlule lapho abawabuyisa ngezinkulungwane eyongena eJerusalema futhi ahamba ukuyothwala lawo amadala awabaletha emhlane ayebuzwa ngexoxiswano nginakho konke erilini nesithombe wesethi nakho kulongisa iflege likaDavid elinezinkanyezi ezine lengo lapho iflege lidala kuna wonke emhlabeni kuqala kateli paguziswa eminyakeni ezikulona ezimbili uJesu wathi nxa umkhiwane usuqhakaza lesi sizukulwane sikudlula futhi lapho ayengenisa amadala futhi athi inini buyela ukuzofela ezonela kini le ndabuka na athi khabo sifikele ukuzobona uMesiya futhi fowethu ngiyakutshela sisemnyango nazo ezinceko lezo elinde ezansi lingaleya hhayi lesi sikejane samajuda esingakukhohlisa emazinyweni akho okufakelwa uma ebengaphumelela lelo kusile ijuda akhuluma ngalo kodwa yilawo asezansi kaleya eligcina imithetho nezinto futhi engagaze ngisho azi ukuthi kwakukhona uMesiya futhi umfowethu Stockholm umfowethu Petros wawathumela isikele samathestamente amasha futhi ngenkathi ewathola ayewafunda athi awu uma lona kungumesiya simbone enze isibonakaliso somprofethi futhi sizomkholwa kudleleke kahle kanje pho kwenkonzo yami ngangiphakathi kwamahora amabili amasango eJerusalema ukuba ngingene futhi ngangisekhari eGibhithe futhi ngangihamba ngapho nomoya ongcwele wathi ungayi manje ngacabanga bengicabangela nje ithikithi lami selivele lithengiwe ngisendleleni yami indoda iphandle lapho ukuba ingihlangabeze lonke iqembu izikole kanjalo njalo ngahamba kaqhubeka kancane nomoya wathi ungayi ngabuyela kumthengiso amathikithi ngathi ngiyalesule leli thikithi ngifuna ukwenyukela eAthens eGreece eMars Hill wayesethi awu ithikithi lakho libiza eJerusalema mnumzane ngathi ngifuna ukuya eAthens esikhundleni sokuya eJerusalema umoya ongcwele ulindile lelo hora likafiki nje okwamanje nje alikabi nje kahle esizani sizibeke uphawu izinceku zikaNkulunkulu wethu ebunzini azo yathi ningone umhlaba size sizibeke uphawu ngeke uzikankulunkulu wethu ebunzini azo noma ubani uyazi ukuthi lolo uPaul kwamoya ongcwele esisane ngase ngizwe umumo owababekwa uPaul manje uma bengesiwe amaJuda abesisane lokho izinkulunkwane eziyikhulu namashumi emane nane ezizweni zonke zabantwana bakwaIsrayeli akekho wezizwe kubo lokho kusesikhathini sokuphela isizane isizwe sakaJuda izinkulungwane eziyishumi nambili isizwe sakaRubeni izinkulungwane eziyishumi nambili futhi kwehla njalo kanti izinkulungwane eziyishumi nambili abakaNafetali futhi kwehla njalo kuze kuyofika kuAsa noZabuloni nazo zonke lezi zizwe zingamashumi amabili nambili zakwaIsrayeli futhi ishumi nambili uliphindaphinda neshumi kambili kwenzani izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nani nazo izinkulungwane eziyikhulu amajuda mani na amajuda hayo izizwe amajuda ayiko into ehlangene nomlobokazi ngakufakazi kaJehova unephutha emfundisweni yabo iBhayibheli lisho ngokucacile ukuthi bangamajuda futhi hayo bezizwe ayizinceku zikaNkulunkulu nowezizwe wayengagaza thathe njengenceku singamadodana namadodakazi hayi izinceku manje fundani yokusela kwakho njengendoda yile ikhabe yathi elimnandi kodwa azithole linge futhi kulungile uNkulunkulu nenqaba yakho lapha manje qaphelani nje manje sisenze sinde sishiya kolombili futhi esizweni sakwazabuloni beka uphawu izinkulungwane ezishumi nambili sonke size sakwajosefa ababeka uphawu abayizinkulungwane eziyishumi nambili izizweni sakabhenjamini kwabeka uphawu izinkulungwane eziyishumi nambili yabo ujohane ijuda waqonda onke wabona izizwe eziyishumi nambili zakwa-israyeli izinkulungwane eziyishumi nambili esizweni ngasinye ishumi nambili liphindaphindwa ashumi nambili liyizinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane alabo hayi bandla amajuda ibhayibheli lasho lapha wonke ayengabantwana bakwa-israyeli sonke isizwe esashiwo ngegama manje phekisisani ivesi lezishiyagalolunye emva kwalokhu manje nango yezwa umlobokazi emva kwalokhu ngabona bheka-ke isixuku esikhulu ebesingenakubalwa muntu nabo abathenwa bakho bethembeli bayizinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane nje indawane encane nje abaqaphi bethembela abancane nje ozoba nomlobokazi umphelekezeli wakhe nje lezo izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane ngumphelekezeli kumlobokazi abathena basethembelini bekuzizani kulisobala ngiyazi libuyela ngapha kweseshumi nane futhi nithi ngani banomlobokazi noma ngabe bangokoqobo abathena bahamba nendlovukazi noma ngabe yayiyaphi qiniso kodwa babe yini na babengelutho kodwa abaphelekezeli futhi lokho impela nje umbhalo omemezela ukuthi kuzoba lapha qaphelani futhi emva kwalokhu futhi bheka-ke isixuku esikhulu ebesingenakubalwa muntu sivela kuzo zonke izizwe mindeni bantu nolimu nango umlobokazi wakho wabezizwe ekhuphuka kulungile laba simi phambi kwewundlu nango umsindisi wabo iwundlu hhayi umthetho iwundlu umusa sembethe izingubo ezinde ezimhlophe bekusisani emizuzwini embalwa nibone ukuthi izingubo ezinde ezimhlophe azisikho yini ukulunga kwabangcwele siphethe amasundu ngesandla zaso samemeza ngezwi elikhulu uma lena kungesiyo ivuselele ePentecoste ngingaze ngibe nayo sithi insindiso ngekaNkulunkulu wethu ohleze esihlaleni sobukhosi neyewundlu nezingelosi zonke ezazimi zizungeze isihlalo sobukhosi namalunga nezi izidalwa ezine zawa phezu ngobuso phambi kwesihlalo sobukhosi zakhuleka kuNkulunkulu zathi amen isibusiso nkazimulo ukuhlakanipha kubongwa dumo kunqoba mandla makube kuNkulunkulu wethu kuze kube phakade naphakade amen lokho kuzokala njengesikhathi somhlangano wasekama kunjalo na kuzoba yiwo kwakungubani lawo na izinkulungwane eziyikhulu lamashumi amane nane na akusizo nhlobo lesi sibalo esikhulu ukuthi akukho muntu kuyo yonke imindeni izilimi nezizwe awuboni yini mngani wami othandekayo na manje ebhekisisani kufundeni nje manje elinye lamalunga laseliphendule lithi kimi laba futhi abembethe izingubo ezimhlophe bangobani na bavelaphi na ilunga lathi kujohane owayeyijuda owaziqondayo izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane lathi manje wawubazi bonke bangamajuda kodwa laba bangobani na bebengavelaphi na yabona ukuthi ilunga lathi mna elinye lamalunga laphendula lelo ngamalunga phambi kwesihlalo somkhosi langiphendule lithi bangobani laba abembethe izingubo ezimhlophe na uthi bavelaphi na manje sonke siyawazi amajuda nesivumelwano sawo kanjalo njalo kodwa laba bavelaphi na manje bhekisisani ngase ngithi kulo nkosi yami nguwe waziyo angazi ujohane wathi kungedlulile nje angazi lase lithi kimi laba yibo abaphuma ezinhluphekweni okukhulu ezivivinyweni nalezi zingozi eziningi nishikashika nezingibe sengivele ngidlulile nyabo laba bakhuphuka baphuma ezinhluphekweni okukhulu badlanze ingubo yabo ebandleni na ngabe lokho kuzokala kahle na bahlanze izingubo zabo bazenze zabamhlophe egazini lewundlu baphambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu bemkhonza imini nobusuku Ubani ongikhonza ekhaya la mina? Ngami kunjalo na? Futhi basethembelini lakhe. Lowo ohlala nami ekhaya lami nasemnothweni wami ngumngami. Nguyo ohlala nami futhi ahlanze izingubo zami futhi angicinele izinto zimi komumo. Nohlezi phezu esihlalweni sobukhosi uyakuhlala phakathi kwabo. Oh, hey, lalelani, futhi gabasa yikulamba, bakubukeke sengathi, babekethe ukudla okumbala beza, gabasa yikoma, noma gabasophinde bahlatshwa yilanga, nakushisa kuni, ngokuba iwundlu elingaphakathi kwezihlalo zobukhosi, liyakubelusa, libaholele emithonjeni yamanzi kuphila, noNkulunkulu uyakwesula izinyembezi zonke esoni abo, nango umlobokazi wakho. Nazo izinkulungwane zakho eziyikhulu namashumi amane nane, nazo izinceku zakho, ngakho abantwana bombuso lapha, muntu othandekayo obuze umbuzo, ubuze lo mbuzo oqhamile, ngicabanga ukuthi ngingahle ukuba ngiwushiye emuva lapha, ndawo kodwa lapho beyophonselwa ngaphandle, akusho ukuthi bayophonswa bakhishelwe ngaphandle emqondweni kaNkulunkulu, bakhishelwa ngaphandle kwezinzuzo zokomoya, okwesikhathi esinqunyiweyo, yabo, okwesikhathi esincane. Ngane nje esinqunyiweyo ngoba ngenkathi umprofeti ebona uIsrayeli ngalo lolu suku ayeza kulo wathi awu ngabo uIsrayeli uyoba khona lapho sekususwa isabatha futhi bathengisa ngesabatha ngokufanayo njenganoma yilopho lokusuku nazo zonke lezi zinto wathi awu uyoke ngabo uIsrayeli uyokohlakala kokuphelela na wathi kuphakeme kangakanani kuyezulini na ujile kangakanani umhlaba na ukale ngalo lothi olubekwe phambi kwakho wathi kwazi wathi kanjalo ngingeke neze kamkhohlwe uIsrayeli impela ngeke uIsrayeli akasoza khohlwa kwala ngakho niyabo ungena phakade nokuphakade yinto embili ehlukene uIsrayeli waphoselwa ngaphandle kodwa hayi ukukhishelwa ngaphandle komqondo kaNkulunkulu noPawulu uyakukhuluma ngapha ukuba bengine nesikhathi kutatisha ukuze ngikwazi ukuthi masinyane ngingene embhalweni bengingabhekisela kuyo kini niyabo okufika emqondweni wami uPawulu ekhuluma ngaleya washo ukuba thina bezizwe sinake indlela esasihamba ngayo nalokho esikwenzile yebo isizathu uma uNkulunkulu engayekanga igatsha lokuqala yebo futhi thina sifakelwe nje yebo futhi uIsrayeli owaphuphuthekiswa kwesikhathi esinqunyiweyo washo kwesikhathi esinqunyiweyo nje uIsrayeli waphuphuthekiswa kunjalo kodwa iveli yosusa sweni labo futhi lokho kungenkathi ozizwe ukugcina ezalo embusweni kaNkulunkulu kodwa ke iveli yasusa emehlweni lika Israyeli futhi bayothi lona kumesiye besibheke ukumbona njalo kodwa umnyango wabezizwe uyavalwa umkhumbi uyavalwa ngi kuseka kusekho muzo selo wobezizwe ngalezo zikade manje ngithatha yonke inqobo yesikhathi embuzweni owodwa nomunye uthi manje ufike kowami awu sizojaha futhi sibone ukuthi singefike yini kuwo kulungile nanku omude futhi wonke nomncinyane wawo owesifazane awubuzile noma wesilisa awubuzile kumbe noma ngabe ubani uqinisile
is it not true that the Lord Jesus did not die for the
Musilo yini iqiniso ukuthi inkosi uJesu akafelanga izwe lonke ngichaza wonke umuntu osezweni kodwa kuphela manje bengingakuchaza lokho yena wesifazane yena wesilisa noma yena wesifazane noma ngabe ubani ukubukeka njengokubhala kwesifazane kodwa kuphela laba kuzo zonke izingcenye zomhlaba ubaba amnike bona na laba phambi kokusekela kwezwe uNkulunkulu abamisela ukuphila okuphakade ebakhethile ngokwentando yakhe uqobo enhle ngokoqobo kunjalo impela uJesu wafela hayi nje ukuhlosile ake sibone ngikholwa ukuthi ngikholwa ukuthi bafunde umbuzo ungene kulokho umbhalo ngokungena kungabazo sitshela ukuthi laba yilabo abangayiku yilabo abangayikusindizwa ngakho ke kunjalo impela umbhalo sitshela ukuthi kukhona abantu abaziwa phakathi kuNkulunkulu ukuthi balahlwe ningathanda kukufunda lokho ukuze njalo kuphume emqondweni wenu na kulungile asiphenge ngale manje encwadini kaJuda uJuda ekhuluma lapha uJuda inceku kaJesu Kristu umfowabo kaJakobe kubo ababiziweyo abangcwele kuNkulunkulu uyise nabagcinelwe uJesu Kristu yabona ukuthi ukubhekise kobani na hayi soni hayi kuphela inkonzo yokuvangela kodwa kwabangcwelisiwe nababiziweyo nebo labo asebevele basembusweni Makwandiso kini umusa nokuthula nothando bathandekayo nginikeza inkuthalo yonke kunilobela ngensindiso esiyihlanganyele sonke waseleka ukuba nginilobele nginiyale nize niqinise ukulwela inkolo abayinikelwayo abangcwele kwaba kanye Ngokuba sebengenile ngokunyenya umuntu abathile okwalotshwa ngabo phambili endulo abakumiselwe lokhu ukulahla phakade kanjani na bephendukezela umusa kaNkulunkulu wethu ube ngamanyala abakumiselwe endulo akusiko ukuthi uNkulunkulu wahlala kwagqiyama isihlelo sobukhosi sethi ngizosindisa lawo muntu ngizolahlekelwa yilowo muntu ngokungesikho lokho uNkulunkulu wafa futhi inkathi uJesu efa ukubunyisana kwasibekela umhlaba wonke kuwo wonke umuntu Kodwa uNkulunkulu ngokwazi phambili hayi ukuthi uzo ngathanda ukuba kubhubhe namunye wayefuna wonke umuntu ukuba sindizwe leyo kwakungeyakhe leyo ngokuyinhloso yakhe yaphakade kodwa uma wayenguNkulunkulu wayazi ukuthi ubani owayezosindiswa nokuthi ubani owayengeza ukusindiswa uma wayengazi khona ke wayengesuye uNkulunkulu ongenaziphelo ngakho iBhayibheli lifundisa lokho Ukuthi besinga ukuba besinesikhathi kuphenya ngapha kwabaseRoma isahluko sesishiyagalombili futhi beninga kufunda kwabaseRoma isahluko sesishiyagalunye eziningi ezinye ezindawo eBhayibhelini kwabaseEfesu isahluko sokuqala futhi ningabona ukuthi kukhetha kukaNkulunkulu ukuze kume kuqinisile uNkulunkulu wanikeza isivumelwano ngokungenambandela wathi uma uJesu kubafele labo ayebazi phambili niyabo Hayi nje ukuthi awu uthi uNkulunkulu agazi noma usifazane uzosindiswa noma cha uNkulunkulu wayazi ukuthi wawuzosindiswa noma wawuzosindiswa noma wawungeza ukusindiswa ngaphambi kokuba izwe lize liqale kungenjalo wayengesuye uNkulunkulu Niyazi ukuthi igama elithi yokungenasiphelo lisho ukuthini na? Bukani, bukani kwisichaza mazwi bese nitshele ukuthi igama elithi yokungenasiphelo lisho ukuthini. Ngani wayelazi lonke izeze liyoke lize libe semhlabeni. Yonke impukane, yonke imbuzane, lonke igciwane wakwazi ngaphambi kokuba kuze kube khona kungenjalo wayengesuye uNkulunkulu impela wayekwazi. Ngumile manje ke phakathi lapho uNkulunkulu wayengeke ngeke athi ngizothatha wena futhi ngikuthumele sokweni futhi ngizothatha wena futhi ngikuthumele ezulwini uNkulunkulu wayefuna nina nobabili niye ezulwini kodwa ngokwazi phambili wayazi ukuthi omunye wayezobanga umkhohlisi nomunye wayezobanga umnumzane othempekile nomKristu yebo ngakho ke wadingeka thumela uJesu kuba afe ukusindisa lowo muntu ayemazi phambili owayefuna ukusindiswa nyakuthola na
Now look here Scriptures doubtly tell us that these are they who will not be saved. Therefore,
Manje bukanda bebibhalo ngokungangabazeki isitshela ukuthi ilaba ilabo abangayiku sindizwa ngakho ke uma ukubuyisana kwasibekela wonke sonke isizwe sika Adamu nabanye balahla ngoba abasizakalanga bona ngesithembiso noma ukuhlinzeka abamide khululekile ngabe uzozoba ngumfutho namandla okwedlula amacebo aphakade nezinhloso zikaNkulunkulu Usomandla na Bekungaba umuntu manje embuzweni sibili uyabuza ubengeke yini umuntu ngokuzithandela abengumfuthu onamandla kwedlula amacebo aphakade inhloso kaNkulunkulu somandla na abo mfowethu nomadade wethu impela ngeke ayikho into enamandla kwedlula intando yomuntu yayingeke neze iqhathaniseke nenhloso yaphakade yokwahlulela kukaNkulunkulu yayingeke yabo Manje umbuzo wakho wokuqala ubuqinisile umbuzo wakho sibili ubungeke mngani isizathu bukani indlela kulotshwe ngayo lapha yebo bekungeke yini ukuzithandela komuntu kube ngomfuthu namandla okwedlula amacebo aphakade nenhloso kaNkulunkulu somandla na
Watch
Ngani impela ngeke yayingaba kanjani intando yomuntu ngumfutho namandla kodlula inhloso kaNkulunkulu samandla na nomuntu esimweni sakhe senyama ukuthanda lokho okufunayo umfutho omkhulu kunalokho ophakade uNkulunkulu ophelele abe ngaba yikho na impela ngeke kwakungeke niyabo uNkulunkulu ophakade inhloso yakhe iphelele ubungasho kanjani ukuthi umuntu wenyama phansi lapha unendaba ukuthi ulunge kangakanani futhi angahle izinhloso zakhe bezingeke lobo zakhathaniseka nalokhu inhloso yophakade noNkulunkulu somandla. Yebo. Ya kulungile tate. Kunjani? Oh, hawu, ngikufune ngokuthi sikho ke uyabo kulungile. Yebo, uqinisile impela ke tate wethu. Ngingazi ukuthi bekungumbuzo wakho wakho kulungile. Kodwa niyabo lapho ngikuthole khona lapha uyabo manje angingibona. Usibekela sonke isizwe sika Adamu nabanye balahla ngoba abasizakalanga bona ngokuhlinzekela kwazo bekungeke yini ukuzithandela komuntu kube ngumfutho onamandla okwedlula amacebo waphakade nenhloso kaNkulunkulu somandla na. Yabonge ngihumusha umcabango wakho ngokungesikho lapho yebo inhloso yaphakade kaNkulunkulu somandla awu lokho kuyacazulula ngiqekele wonke umuntu yakuqonda lokho ngiyaqonda amisandizela zethu inhloso yaphakade kaNkulunkulu somandla impela bekungaba ngaphezulu kude ngaphezulu kude kunalokho umuntu abengakwenza manje angikuqondi ukukhanya empaphathizweni wamanzi isahluko samashumi amabili nesishiyagalombili sevesi ishumi nesishiyagalolu unye lika Matthew kusho ukuthini lokhu na manje mhlawumbe ngeke ngibuthathe kodwa nje umzuzu futhi sithole umunye ozophenya kanye nani umani thanda ku Matthew isahluko samashumi amabili nesishiyagalombili nevesi leshumi nesishiyagalolunye futhi sizothola lokho nje umuntu ayikho amashumi amabili nahlano manje lokhu kuzonenza niqine uma nje nizohlala nakho kuhle yabo akusikho okwevangeli kodwa ku manje si manje nakho lapho abantu abazaba khona ukuthi ukhona ukuphikisana ebhayibhelini manje ngifuna umunye ukubaphenye noMathewu amashumi amabili nesishiyagalombili ishumi nesishiyagalolunye noma qhabo ngifuna umunye Matthewu amashumi amabili nesishiyagalombili ishumi nesishiyagalolunye ngifuna umunye aphenye ezenzweni zesibili amashumi amathathu nesishiyagalombili unalo ebhayibheli lakho lapho mfowethu nevilna futhi ngifuna nizifundele mina manje futhi ngizokutshengisa ukuphikisana kunile bibhelini futhi lokho iBhayibheli abantu bathi iBhayibheli liziphikizi ngifuna onake lokho nalokho kwenza uselwazi babebhuka kodwa kukulula manje ngizofunda uMathewu amashumi amabili nesishiyagalombili ishumi nesishiyagalolunye nilandeleni nabanye benu nezenzo zesibili amashumi amathathu nesishiyagalombili nibe seniyilungisile ngizoqala evesini lesishumi nesishiyagalombili lesi isahluko esivalayo sikaMathewu.
And Jesus came and spake
unto them, wakhuluma kubadisayi bakhe wakhuluma kubo wathi ngiphiwa amandla wonke ezulwini nasemhlabeni apha amandla kababa na uma wonke amandla ezulwini nasemhlabeni iphiwe uJesu uNkulunkulu kanamandla ke akazange na noma ngabe waxoxa into abanjena ngabe ukhuluma ihlaya na wayekuqondile anikhole ukuthi wayekuqondile na awu uma wonke amandla ephiwe yena aphika amandla kaNkulunkulu kena weNkulunkulu kunjalo impela ileyo nto kuphela khona kukho iloko nje okukhona niyabo weNkulunkulu noma kambe kukhona umuntu ohlezi lapho wayena amandla athize akasenawo niyabo ngakho ngeke wakudida sizokufaka ngqo lokho kulento efanayo lapha kulungile. Wonke amandla ezulwini nasemhlabeni ezulwini nasemhlabeni ngalokho hambani nifundise izizwe zonke nibabhaphathize egameni likaYise nelendodana nelikaMoya Ongcwele nibafundise ukugcina konke nginiyale ngakho bekani mina nginani njalo kuze kube sekupheleni kwezo izenzo zesibili amashumi amathathu nesishiyagalombili manje omunye akafunde lento mzuzu nje izenzo isahluko sesibili ivesi lamashumi amathathu nesishiyagalombili manje lalisisani manje futhi nje yibani ngababekezelayo futhi sizobona manje manje lokhu izinsuku ezishumi kamuva ngemva kokuba uJesu ebatshelile manje uMathewu amashumi amabili nesishiyagalombili ishumi nesishiyagalolunye ngalokho hambani nifundise izizwe zonke nibabhaphathize egameni likaYise ndodana nelika moya ongcwele manje uphethwe zinsukwini eziyishumi kamuva abazange bashumayele enye intshumayelo benyukele ekamelweni eliphezulu lasejerusalema futhi balinde lapho bezinsuku eziyishumi ukuba umoya ongcwele afike bangakukwazile khona kule ndawana nangu uphethru uphethru unezihluthulelo kuwo umbuso kulungile sizobona ukuthi wenzani umathewu noma ngiqonde izenzo zesibili zithathe ivesi lamashumi amathathu nesithupha ngakho indlu yonke yakwa-israyeli mayazi impela ukuthi unkulunkulu enzile lo Jesu enambethela kokubili inkosi noKristu kokubili inkosi noKristu umangalisi wonke amandla emazulwini nomhlaba aphiwa yena manje sebekuzwe lokhu bahlabeka enhliziyweni yabo bathi kuPetru abanye abapostoli ndoda bazalwane siya kwenza njani na uPetru waphendula uPetru wathi kubo phendukani lowo nalowo babhaphathize egameni likaJesu Kristu kukho kuthethelelwa kwezono khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele manje kukhona ukuphikisana uMathewu wathi nibhaphathize egameni likaYise indodana umoya ongcwele futhi uPetru wathi zenzweni zesibili amashumi amathathu nesishiyagalombili ezinsukwini eziyishumi kamuva phendukani futhi nibhaphathize egameni likaJesu Kristu kwase kuthi-ke kulandelayo lapho kuphenduka kwakhulunywa kwakhulunywa ngakho noma umbhaphathizo ebhayibhelini izenzo isahluko sesishiyagalombili ngenkathi uFiliphi ehla futhi washumayela kumasamariya futhi bemukela umoya ongcwele futhi babhaphathiza egameni likajesu kristu izikhathi ezilandelayo kwakhulunywa ngakho kwakungekathi abezizwe bemamukela izenzo zeshumi amashumi amane nesishiyagalolunye kungathi uPetru sakhuluma lawo amazwi bheka umoya ongcwele wehla phezu kwabo futhi wabezwa ngokuba babezwa bekhuluma ngezilimi futhi betusa uNkulunkulu khona uPetru wathi kukhona yini ongala namanzi ukubona lokhu laba abamukele umoya ongcwele njengoba senze kuqaleni na wayeseyala ukuba babhaphathizwe egameni lenkosi uJesu Kristu manje ake ngibe nenge into lapha nje nginikhombise into ethize encane ukuze ningayikhohlwa ngizonenzela umdwebo omncane ngizobeka zingaki izitshenele buzwe babantu abasezweni na buthathe wamu uShemi nabantu bakaJafete bangakokwaziwe lokho na thina sivela kulawo madodana amathathu kaNowa abantu bakaHamu, abantu bakaShemi, abantu bakaJafete ngama-Anglo-Saxon, abantu bakaShemi ngezizukulwane ezintathu, leso yiJuda wezizwe nohafu weJuda nowezizwe. Manje qabelani ngenkathi lokho nalona nguHamu, uShemi, uHamu noJafete. Manje kokuqala ukuba umbhaphathizo kuze kukhulunywe ngawo, kwakhulunywa ngawo ngoJohane umbhaphathizi. Bangakwaziyo lokho ukuthi kuyiqiniso na? Kulungile. Ngizokubeka phezu kwalapha, le phezu kwalapha uJohane umbhaphathizi. UJohane wabhaphathiza abantu emfuleni waseJordani ebayala ukuthi bafanele baphenduke futhi balungisane noNkulunkulu futhi bathengise izimpahla zabo futhi baphaphampofu futhi amasosha eneliswe yimali yabo nokulungisana noNkulunkulu bangakokwaziyo lokho na futhi wabhaphathiza emfuleni waseJordani abafafazanga akabathelanga kodwa wabaculisa uma ungakukholwa nasi sichaze mazwi ilexicon thola ukuthi siwo yini umbhaphathizo okungukuthi ngokubhaphathiza cilisiwe faka ngaphansi mbeliwe manje kungokokuqala ukuze umbhaphathizo kukhulunywe ngawo ngokulapho kwesibili umbhaphathizo ukuze kukhulunywe ngawo uJesu wawuthimele kuMathewu amashumi amabili nesishiyagalombili ishumi nesishiyagalolunye ngokulandelayo ukuba kukhulunywe ngawo kwakuyizenzo zesibili amashumi amathathu nesishiyagalombili ngokulandelayo ukuthi umbhaphathizo kukhulunywe ngawo kwakusesahlukweni sesishiyagalombili sezenzo ngokulandelayo ukuba umbhaphathizo kukhulunywe ngawo kwakusesahlukweni seshumi sezenzo manje ke sivele sikadini lapho uJesu wathi lapha ngalokho hambani nifundise izizwe zonke nibabhaphathize egameni likaYise nelindodana nelikamoya ongcwele manje ake siqondise lo mbhalo kuqala ngilitshelile ukuthi akukho nowodwa umbhalo ebhayibhelini oyophikisana nomunye ngifuna niwulethe kimi ngikubuzile lokho iminyaka engamashumi amabili nesithupha futhi angikawutholi namanje akukho mbhalo contra uma kuphikisane nawo khona-ke kuludebo olulotshwe kumuntu ngabo mnumzane akukho kuphikisana ebhayibhelini manje lokhu uthe uthini ngaloko na lapho kubujesu ethi ngaloko hambani nifunise zize zonke nibabhaphathize egameni likayise indodana moya ongcwele nopetru uphenduka ujike ubuyele emuva ngo wayesethi phendukani yilowo nalowo nibabhaphathize egameni likajesu kristu nakho ukuphikisana kwakho ubukeka njengakho manje uma ufunda ngenqondo yenyama futhi hhayi ngenhliziyo evulekile kuyoba ngokuphikisana kodwa uma nizokufunda ngenqondo evulekile umoya ongcwele ukufihlile lokhu emehlweni abahlakaniphile nabanokuqola ujesu ashinjalo futhi wambonga unkulunkulu ngakho futhi ukwambulele izingane zona ziyofunda uma unengqondo futhi hhayi ingqondo yokuzikhenya kodwa inhliziyo evuma ukufunda umoya ongcwele uzonifundisa lezi zinto manje uma kungaqathaniseki wena wathi wazi kanjani ukuthi uqinisile na awu kuqathaniseka na wonke omunye umbhalo uma ungakwenzi unokuphikisana isiqothi lapha manje ngifuna ukunibuza umbuzo lesi yesahluko sokucina sikamathewu ngizowuthatha esimweni esincane ukuze kuthi nonke abantwana bezokuqonda sibonele nje uma ufunda indaba yothando nengemuva layo lithe ukuthi umary nojohn baphila ngokujabula njalo njalo emva kwalokho awu uyamangala ukuthi kwakukubani ujohn nomary abaphila ngokujabula njalo njalo kamuva manje uma ufuna ukwazi ukuthi ujohn nomary kubani bekuzoba ngcono ubuyele emuva ekuqaleni kwencwadi bese bona ukuthi ubani ujohn nomary bese ke ubuyela lapha bese ubona ukuthi wayengubani umary nokuthi uvela kumuphi umndeni nokuthi wayengubani ujohn nokuthi uvela kumuphi umndeni nokuthi wayengubani igama lakhe nokuthi baganana kanjani nakho konke ngakho kunjalo na awu leyo yinto efanayo ekufundeni ibhayibheli lapha ngikathi bukani ujesu akazange athi hambani nibhaphathize abantu egameni likayise egameni lendodana egameni likamoya ongcwele indlela abantu bakamthathu emunye ababhaphathiza ngayo ukho mbhalo walokho ebhayibhelini akazange athi emagameni AMAGAMA amagama kayise indodana nomoya ongcwele wathi AGAMENI gameni ubunye buka ebhayibhelini lakho lapho bese ubone ukuthi lokho kunjalo yini uMathewu wa 28:9 egameni hhayi egameni likayise egameni lendodana yiloo ndlela umshumayeli kamthathu emunye abhaphathiza ngayo egameni likayise egameni lendodana nasegameni likamoya ongcwele lokho akukho ngisho nasebhayibhelini bese kuthi-ke egameni wena uthe awu bese kuba segameni likayise indodana nomoya ongcwele manje-ke kukhona igama elithize lapho awu uyise igama na bangaka waziyo ukuthi uyise akusilo igama uyise iziqu indodana kusilo igama bangaka baziyo ukuthi indodana kusilo igama na bangaka obaba ophakathi lapha na phakamisa izandla zakho bangaka madodana ephakathi lapha na phakamisani izandla zenu awu imupho yedwa kini wathiwa ngegama elithi indodana na imupho yedwa kini wathiwa ngegama elithi yize na kulungile umoya ongcwele kusilo igama umoya ongcwele yilokho yikho bangaka abantu ophakathi lapha na phakamisa izandla zakho uyabo nakho lapho akhona umoya ongcwele yilokho oyikho uyise indodana nomoya ongcwele akukho nalinge lawo elingamagama akukho gama kukho awu manje-ke uma athi nibhaphathize egameni likayise indodana nomoya ongcwele bekungangcono sibuyele muva futhi sithele ukuthi ubani uyise indodana nomoya ongcwele asiphenye imuva esehlukweni sokuqala sikamathewu-ke sibone ukuthi wayengubani lo mfo esifanele sibhaphathize kuliphi igama futhi sisuka siqale manje ngomathewu sahluko sokuqala nevesi le-18 fundani ngokusondela nonke manje wena ubuze umbuzo ngifuna kunikeza umfanekiso omncane lapha manje ngizobeka izinto ezintathu ukuze lapha nizoqonda ngokucacile ngenze umfanekiso lamabhayibheli nezincwadi ukwenza umfanekiso kulungile ngifuna ningibhekisise ngokusondele futhi ngamunye angilandele manje manje lokhu lapha ngunkulunkulu uyise lokhu lapha ngunkulunkulu indodana lokhu lapha ngunkulunkulu umoya ongcwele manje bangaki abaqondayo na kusho nini emva kwami ubani lona ophansi lapha na umoya ongcwele ubani lona ungapha na ubani lona lapha na manje yileyo ndlela okwamthathu emunye akukholwa ngayo lokho niyabo lokho kusenza abahedeni nje kube luhlaza cwe ngakho konke Ijude, inga leso sizathi ungeke wenza lutho ngeJuda. Lathi ngeke wagawula uNkulunkulu abe yizinqamu ezintathu bese umnike iJuda. Kodwa impela ngeke, ungeke nami futhi, niyabo, cha bo mnumzane, unguNkulunkulu ayedwa, kunjalo impela. Hayi uNkulunkulu abathathu. Manje qabelani ukuthi kulula kanjani, kanjani, kanjani? Angizizothola manje ubani lona ngubani? Abanye bayakhuluma kuzokale manje, uNkulunkulu indodana. Kunjalo na? Lena indodana, awu, uyise nguNkulunkulu-ke, kunjalo na? Bangaki okholwayo ukuthi uyise nguNkulunkulu? Phakamisa isandla sakho. Bangaki okholwayo ukuthi uNkulunkulu nguyise kaJesu Kristu na? Kulungile. Manje ukuzalwa kukaJesu Kristu kwabanje, manje sibuyela emuva, kutshela ukuthi ubani uyise indodana noMoya Ongcwele. UMathewu athi, nipapathize egameni lika, yabo, igama. Hayi amagama manje, ngoba ngeke babanga amagama, ngoba akukho gama lapho. Manje ukuzalwa kukaJesu Kristu kwabanje, ngenkathi unina uMaria esemisele uJosefa, bengakahlangani, wafunyene ekhuleliswe uNkulunkulu yize. Ngabe iBhayibheli lisho njalo na? Lithini iBhayibheli na? Wafunyanwa ekhuleliswe uMoya Ongcwele. Manje imupho yedwa walaba unguyise na. Manje iBhayibheli lasho ukuthi lona nguyise. NoJesu washo ukuthi lona ngokunguyise. Manje imupho oyedwa unguyise na. Manje uma wayenobaba babili, manje kuthiwa nike ngakho na. Uma wayenobaba babili, uyiveza dlebe. Manje ngesifunde nje siqhubeke kancane. Ngeba uJosefa indoda yakhe engumuntu elungileyo, wayengathandi ukumthela ihlazo, kodwa wayefuna ukumlahla ngaseze. Kodwa esezindlanga lokhu, bheke ingelosi yenkosi yabonakala kuyo ngephupho ithi, Josefa, ndodana kaDavide, ungesabi ukumthatha uMaria umkakho, ngokuba lokho akukhulelweyo kungokuka ini? Umoya Ongcwele na? Awu, angaba kanjani uyise nguyise nomoya ongcwele abe nguyise ngesikhathi sifanayo na? Manje wayenoyise ababilike. Uma lokho kuba ngokuqinisile, hhayi mnumzane, umoya ongcwele unguNkulunkulu. Umoya ongcwele unguNkulunkulu. Ngakho uNkulunkulu nomoya ongcwele yilowo muntu iqobo lwakhe. Kungenjalo wayenoyise ababili. Ngiyabona sithola ukuthi ubani uJohn noMary. Yebo kwesikashana kulungile siyathola ukuthi ngabo uPeter noMathewu wayezama ukuphikisana namaqa. Sibone ukuthi umbhalo uyaziphikise yini. Ungukushoda kokuqonda ngokomoya kunjalo. Kodwa esazindla ngalokhu, ngotholile lokho ivesi lamashumi amabili, manje ivesi lamashumi amabili nanye, uzakuzala indodana nomuntu owayengowalaba. Oyedwa uNkulunkulu uyikambe igama lokuthi ini ngokuba nguye oya kuzindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Lokhu konke kwenzeka ukuba kugcwaliseke kokukhulunywe yinkosi ngomprofethi ukuthi bheka intombi yakukhulelwa izale indodana, bayakwayikamba igama lokuthi u-Imanueli ngokuhunyushwa uNkulunkulu nathi. Ngakho kwakungubani uJohn noMary abaphila ngokujabula njalo njalo kamuva na? Wayengubani lo owathi ngalokho hambani nifundise izizwe zonke nibabhaphathize egameni likayise indodana uMoya Ongcwele? Kwakungubani uyise na? Igama likayise indodana uMoya Ongcwele na? Ngempela kwakuyile impela. Akukho ukuphikisana kulokho. Akukho nokuncuka ukuqondisa umbhalo nje. Wayenguyise indodana noMoya Ongcwele. UNkulunkulu wayengu-Imanueli ehlezi nathi ezifake ethabenekele emzimbeni othiwa uJesu. Manje kufundisa kukamunye kwebandla likamunye impela kuyaphikisana nalokho. Ucaba ukuthi uJesu uyilowo ofana nomunye wakho uwodwa. Wayefanele abe nobaba. Uma wayengenaye, wayengaba kanjani kuyise wakhe yena na? Futhi uma uyise wayengumuntu njengoba kusho kwamthathi emunye. Kodwa-ke wazalwa ngokobuvenzandlebe enobaba ababili. Ngakho yabo, nobabili ninephutha ngokuphikisana yabo.
But the truth of it is that both Father, Son, and Holy Ghost is one personality.
Kodwa ngizwe lokho lingukuthi ukuthi kanye kanye uyise indodana noMoya Ongcwele ngubuntu obubodwa ngokuhlala ethabenekele lenyama ukususa isono ezweni kunjalo impela uNkulunkulu nathi.
Now
Manje ngakho-ke ke kaThimotheyi wamashumi amabili nesishiyagalombili ishumi nesishiyagalolunye manje hlelani imibhalo futhi uma ningathola ukuthi kukuphi lapho umuntu oyedwa ebhayibhelini manje cabangani ngakho manje ningakuvumeli lokhu kwedlule phezu kwenu lapho umuntu oyedwa ebhayibhelini ake abhabhathise egameni likayise nendodana nomoya ongcwele buyani kimi futhi ningitshele ukuthi ngingumzenzisi futhi ngizobeka isayini emhlane wami bese ngihamba ngidabula idolobha Kukho emibhalweni kusukela kuGenesis kuya esambulweni kodwa wonke umuntu ebhayibhelini wabhabhathizwa egameni likaJesu Kristu wena uthi awume kancane mshumayeli uthini kuJohane na ungabhabhathizanga egameni lobo kulungile siyathola ukuthi kwenzekani Asiphenge ngale kwizenzo isahluko seshumi nesishiyagalolunye lapho sithola khona abafundi bakaJohane wonke umuntu bonke babhabhathizwa egameni likaJesu Kristu kwenyuke njalo size sithole iqembu ngapha izenzo isahluko seshumi nesishiyagalolunye futhi asiqale ukufunda manje futhi sithola abafundi bakaJohane Kwathi u-Apolo wayeyisazimthetho esiphendukile eseKorinto uPawulu esedabulile amazwe angasenhla ase-Efesu ufumana abafundi abathile babengabafundi bakaJesu uma nje nesiqabelile isahluko esingaphambili ngaphambi kwalapho babe nesikhathi esikhulu impela baze bamemeza futhi bethokoza bangako waziyo ukuthi lokho kuqinisile na U-Aquila no-Priscilla wayechame nomhlangano no-Paulu no-Sila washaywa futhi bashaywa imivimbo futhi bafakwa ejele kunjalo na futhi beza ngapha futhi bafumana u-Aquila no-Priscilla futhi babe nemvuselelo yenhla lapho ngomshumayelo i-Baptist ogama lingu-Apolo wayefakazisa ngemibhalo ukuthi uJesu wayengukristu manje u-Paulu uyamfumana Paulu esetabulile amazwe angasenhla ase-Efesu ufumana abafundi abathile wathi kubo nimamukelile yini umoya ongcwele lokhu nakho layo na manje wena mngane othandekayo ibhaptizi uma lokho kungashayi isisekelo phansi kwesayense yakho yezenkolo ngenkathi uthi wemukela umoya ongcwele ngenkathi ukholwa kodwa uPawulu wayefuna kubuza labo babhaptizi nimemukelile umoya ongcwele lokhu nakho layo na Manje phezisana ukuthi bathini base bethi kuye siyazi ukuthi kukhona umoya ongcwele wayesethi kubo pho kukuphi manje uma nifune ukuthela sichaza mazwi sesigreki lezikhoni lapha sizonikhombisa napaphathizwa kanjani na pho napaphathizela kukuphi na base bethi kuye phansi kukaJohane muva lapha uJohane waziphaphathiza manje ngifuna ukubuza uma ubuna lowo mpaphathizo ubuyoneliswa yiwo na indoda efanayo eya kibo uJesu waya emfuleni futhi yabhabhathiza uJesu Kristu leyo ndoda efanayo yayibhabhathize laba bantu lowo ngubhabhathizo omuhle ngempela hayi kufafaza hayi kuthela kodwa kucinisa eJordani lidala linodaka endaweni efanayo uJesu abhabhathizwa kuyo cabangani kalokho uPawulu wathini mamukelile yini umoya ongcwele lokhu nakho layo na bathi siyazi ukuthi kukhona umoya ongcwele wathi wabhabhathizwa kanjani na bathi sibhabhathiziwe wabhabhathizwa kanjani na kuJohane Manje bekuzisana ukuthi uPawulu wathini bekuzisana lapha wayesethi kubo ngabe napha uJohane basebe futhi wayesethi uPawulu uJohane qiniso wabhabhathiza uwo wokuphenduka ethi kubantu mabakholwe kuyena oza emva kwakhe kungukuthi uJesu Kristu Yabo uJohane kuphela wabhabhathizela kuphi kuphenduka kodwa umbhabhathizo wamanzi egameni likaJesu ungowokuthethelelwa kwezono ukubuyisana kwakungakenziwa ngaleyo nkathi izono zazingenakuthethelelwa manje kwakuyimpendulo njekanembeza njengaphansi komthetho uLuka 12:12 wathi umthetho labaprofethu kwakukhona kwaze kwafika uJohane kusukela kuleso sikhathi umbuso ubushunyayelwa Manje bekusisana futhi bekusisana futhi uPawulu wathi manje bekusisana nimamukele yini ivesi lesihlanu futhi bathi ukuzwa lokhu lapha bathizwa futhi egameni likaJesu Kristu
That right Then these people
Ujalo na majike laba bantu abantu ezenzenze sibili babhabhathizwa egameni likaJesu amaJuda lapha babhabhathizwa egameni likaJesu abezizwe babhabhathizwa egameni likaJesu futhi wonke umuntu ephephelini lonke babhabhathizwa egameni likaJesu manje chela indawo yodwa ukuthi noma ubani omunye wake wabhabhathizwa noma ngayiphi indlela futhi ngizobuyela ngolapha futhi ngilikhombise lapho ibandla likatolika likuvuma khona futhi lithi niyakukhothamela Chingwa chiwago, ngathi kube khona amanye amaprotestani azindiswayo ngoba anembalwa yemfundiso yamakatolika njengombhabhathizo nje egameni likayise, indodana nomoya ongcwele, ukuthi ibandla likatolika elingcwele linelungelo lokushintsha leso sizotha egameni likajesu siye kuyise, indodana nomoya ongcwele. Nebandla lamaprotestani liyakuvuma, leli alivumi, ngihlalane ibhayibheli, ngiyalikhola ibhayibheli. Wena uthi vote Branham yaba yale yine bantu kuba baphile bapapathize na ngokoqobo Paulu wakwenza lapha. Manje bhekisisane sithole kuba seGalatia bokuqala isishiya galombili kuthi sithole ukuthi uPaulu wathini, noma kungaba yithina noma ingelosi evela ezulwini enishumayeza ilinge evangeli magabe ngoqalekisiweyo. Lako lapho khona uma thina noma ingelosi futhi uPaulu indoda efanayo yayala bantu kuba baphinde bapapathizwe ababekade benombhapathizo ongcono kakhulu kakhulu kunalowo obenawo mfowethu nowami, ngoba uJohane umbhapathizi wayengumzala uqobo kaJesu umzala wesibili ebhapathiza umzala wakhe uqobo emfuleni waseJordani, wayesephenduka ngo wayesebhapathiza abafundi bakaJohane. NoJesu wathi lokho ngeke kusebenze, noma uPaulu wakusho futhi wabayala kuba baphinde bapapathize egameni likaJesu Kristu ngaphambi kokuba baze bakwazi ukwamukela umoya ongcwele emva kokuba babekade bememeza futhi bedumisa uNkulunkulu futhi benesikhathi esikhulu benemvuselelo enkulu enkulu futhi befakaza ngebhayibheli ngesayense yabo yezikolo ukuthi uJesu wayenguKristu. Bangake wakwaziyo ukuthi lowo kumbhalo naye isahluko seshumi nesishiyagalombili impela yiyo, nakho lapho okhona, ngakho akukho mbuzo kuwo. Manje ake nginike inothi elincane liqhamile le manje akazange ahambe aphume enqubweni, kodwa kuLuka Matewu isahluko seshumi nesithupha uthi Yesu ngenkathi beza beza entabeni uthi umuntu uthi mina indodana yomuntu ngikubani na, abange bathi ungu-Eliya nabange bathi ungabaprofeti nabange bathi uyilokhu lokho, wathi kodwa mina nithini na, uPetru wathi wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Bhekisisani, ubusisiwe wena Simoni kaBhajona indodana kaJona, inyama negazi akuzange kukwambulele lokhu. Amen. Yebo, kuzofanele kufike kuyizabuni sekomoya, inyama legazi kuzange kumtshele uAbela ukuthi wayenephutha, uKhayini ukuthi wayenephutha, akazange atshele uAbela ukuthi uKhayini wayenephutha, kodwa kwakuyisabuni uAbela abanazo, kwakuyigazi. Singena kulowo mbuzo emzuzwini embalo. Kwakuyikazi, hayi izithelo okwazisusa ezimini eSayitheni. Kwakuyikazi lwabela ngesambulo sekamoya kwembulwa nguNkulunkulu ukuthi kwakuyikazi, futhi yena ngokugola meBheru eshumi nanye lokuqala ukuthi wanikela kuNkulunkulu komhlatshelo omuhle kakhulu kunoKhayini, okungukuthi uNkulunkulu wemukela umhlatshelo wakhe. Nakho lapho khona nebo wanikela ngawo ngokugola ngesambulo. Manje bhekisisani, inyama lekazi akukwembule langa lokhu kuyothi ngqi enkosini uJesu, kodwa ubaba wami osezulwini ukwambulele lokhu phezu kwalelidalwa isabulo sikaJesu Kristu phezu kwalelidwala ngiyakulakha ibandla lami namasango ehayitese angele hlule yilokho akushoyo esokomoya ireve. Nami ngithi kuwe uPetru, futhi ngizokunika izithuthulelo zombuzo futhi noma yini, ngoba sinomkhuti ovulekile wokomoya phakathi kwalapha lezulu. Inyama legazi awuzange ufake ekholiji, awuzange uthathe kufunda, awuzange uthathe isifundo sesethu zenkolo, kodwa wethembele kuNkulunkulu noNkulunkulu kwambulele khona, futhi ngokoqobo imibhalo icacile ukubo phela ndawonye. Ngithi uPetru kunjalo, futhi ngizokunika izithuthulelo, futhi okubopha emhlabeni ngiyakukubopha ezulwini, okukhunula emhlabeni ngiyakukhunula ezulwini. NoPetru wayeyisikhulumi ngosuku lwePentekoste, ngenkathi bonke babesaba ukukhuluma wakhulumela phezulu wasethi, madoda aseJudiya nani nakhile eJerusalema, lokhu makwazeke kini, futhi nibeke indlebe emazwini yami, laba ngabadakiwe njengokucabanga kwenu, lokhu kuseyihora lesithathu lemini, kodwa lokhu kuyilokho kwakhulunywa ngomprofethi uJoweli. Kuyakuthi ngezinsuku zokugcina utsho uNkulunkulu, ngiyakuthulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama, amadodana yenu namadodakazi yenu ekuprofetha, naphezu kwezincekukazi zami, incekukazi eyisisebenzi, ngiyakuthulula umoya wami, futhi ngiyakuveza izimangaliso emazulwini phezulu nasemhlabeni phansi nezinsika zomusi nokuthunga. Ngiyakuthi ngaphambi kokufika kosuku lenkosi olukhulu nolwesabekayo, kuthi yilona lowo oyakubiza, igama lenkosi uyakusindiswa. Nakho lapho khona khona ohe ngikukhuluma kini ngokusobala kokuthi David wathi ukuthi wafa futhi wembelwa nokuthi ithina lakhe lisekhona kithi namuhla ngakho ke uprophet wabona wambona kusengaphambili ngakweso kunene sakhe futhi angibuza ngezanyizwa kakhulu inyama yami iyakuphumula ngokwethemba ngoba akayi kushiya mphefumulo wami hayideze angikuvuma ongcwele wamabona kubona uDavida uyikho kokubili ufile wathi futhi wembelo lethina lakhe lisekhona kithi namuhla kodwa nguprofethi wakubona kusengaphambili ukufika kwalungileyo uNkulunkulu abenze kokubili inkosi noKristu ohe nansi imibhalo yakho nanso into yilokho ke manje siyajola lapha manje ke ukuthi indlela eyiyona iyona nendlela yangempela nendlela kuphela eyake yamizwa futhi uPetru wayenezihluthulelo futhi ngosuku ungenkathi eshumayela bathi manje bhekisisani nathi ibandla lokuqala nina makatalika lalelani lokhu nina bakakhampeni lalelani lokhu nina mabaptisti namamethodisti lalelani lokhu nani mapentekostiyali lalelani lokhu church of god nazarene pilgrim holiness lalelani lokhu uPetru wayenezihluthulelo futhi wayenegunya kungenjalo uJesu waqama amanga futhi akunakwenzeka ukuba yena aqama amanga izinto ezimbili ezingeguqulwa akunakwenzeka uNkulunkulu aqambe amanga wayenezihluthulelo uJesu mnika izihluthulelo ngenkathi evuka ngosuku lwesithathu kanjalo wayenezihluthulelo zokufa nehayiteze kodwa hhayi izihluthulelo kuwo mbuzo uPetru wayenazo kunjalo impela futhi manje bekuzisa Petru unezihluthulelo zilengohlakothini lwakho futhi uyashumayela kufika umbuzo abokuqala baphendukile bebandla elisha ibandla lamaKristu lasekuqaleni manje Katolika manje Baptist Methodist Presbyterian ngabe nisemfundisweni yebandla elisha na tholani ukuthi nikuyo yini ndabazalwane singenza njani na uPetru wasukuma wayesethi phendukani lowo nalowo aphela mfana indlela obeka ngayo lezo zizithulelo lapha uKristu uyozibeka ezulwini Phendukani lo nalowo nibaphathize egameni likaJesu Kristu ngena kanjalo ke kulokhu kukho ukuthethelela kwezono zenu khona liyakwemukeliswa isiphiwo sikaMoya Ongcwele izithuthulelo zathi kli lapha futhi zathi hle lapho ingaleso sizathu abafundi bakaJohane badingeka beze futhi baphinde baphaphathizwe futhi egameni likaJesu Kristu ngaphambi kokuba bayongena ezulwini bathola uMoya Ongcwele waligcina izwi lakhe ngakho akunididi manje yeni titana nebo impela uMathewu wamashumi amabili nesishiyagalombili ishumi lesishiyagalolunye kwakuyisiqu hayi gama kulukile sisene sikhathi esingakanani na singaba nayo eminye imizuzu eyishumi nanhlanu ukuphendula imibuzo ethi ayibi mibili noma ngaphezulu masinyane ngempela na singaba nayo na kulungile sizoshishisa masinyane impela nginemibili phansi lapha phansi kugcineni ngibe ngifuna ukuyithola masinya ngiyijoyini sengqona lona uma bengingaphumelela khona ke ngingayithola yonke eminye ngesonto kusini
was Cain an offspring
ngabe uKhayini wayeyinzalo enyoka na lona ngomuhle uma kunjalo kungani uEva engakhulelwanga kwaze kwaba semva kokuba uAdamu esemazile na
the same next question same way
ufanayo umbuzo landelayo uyindlela efanayo ngabe kwakungungu muthi wangempela uEva adla kuwo isithelo na wabona ukuthi wawulungela ukudliwa kulungile futhi tete wethu noma bekungubani asibuyele muva kuGenesis kulisithole into ethize lapha asiye kuGenesis isithathu isishiya kalombile uma nithanda kulungile futhi lalelisisana impela manje manje ngizoyikhuphula indaba onke ngokumsulo futhi kungcwele ngokungekho sono noma kungekho kungcoliza manje ngizothola okwakho lombuzo okuqala kuqala umuthi ekuphileni iphakathi nensimu phakathi nomuthi umuthi wawungosifazane manje ngizokufakazisa lokho kini ngemibhalo uma nje nizobekezela imizuzu embalwa sizothola kuqala ukuthi ngabe wakhulela ngaphambi kokuba azi uAdamu noma cha noma ngaphambi lelana
and they heard the voice of the Lord God walking in the
garden. Basebezwe izwi lenkosi uNkulunkulu ehamba entsimini futhi intambama uAdam nomkakhe bacashe ubusweni benkosi uNkulunkulu phakathi kwemithi yentsimi. Kepha inkosi biza uAdam wathi uphi na?
And he said, I heard thy voice in the garden and I was afraid because I was naked. Now he didn't know that the day before.
Wathi ngizwe izwi lakho ensimini ngesaba ngokuba ngihambaze. Manje wayengazi ukuthi ngayizolo kukhona okwakwenzekile, kukhona into eyembuleke kuye ukuthi wayehambaze. Ngalokho ngacasha khona wathi, ngubani wakutshela ukuthi uhambaze na? Udlile kulowo muthi? Idlile mthini kumenza aqonde ukuthi wayehambaze na? Njengoba bengihlale ngisho lelokusile ihlaya, ngiqondile ukuba kube yihlaya, kodwa uma ukudla amaphula kwabangela abesifazane ukuba baqonde ukuthi bahambaze, kungcono silidlule yaphula futhi. Niyabo, kwakungesuye ohambaze, kwakungesiwo umuthi. I-aphula abalidlayo kwakungokocansi. Bekusesani.
Has thou eaten of the tree whereof I commanded thee that thou shouldest not eat?
Udlile kulowo muthi engakuyala ngawo ukuthi ungadli kuwona? Futhi umuntu wathi, owesifazane owangipha yena ukuba abe nami unginikile umuthi, ngadla.
And the Lord said unto the woman, what is this that thou hast done? And the woman said, the serpent.
Futhi inkosi yathi kowesifazane, yini lokho okwenzileyo na? Wesifazane wathi, inyoka engikhohlisile, inyoka engikhohlisile, ngadla. Isikhathi eside ngaphambi kokuba akhuleliswe, niyabo, ngu-Adamu. U-Adamu wamazi, wayesekhulelwa, wayesezala, futhi wazala u-Abele. Kodwa ngifuna ukunibuza nje esimweni sokubuka sangempela. Manje ukufakazisa kini ukuthi wayengumuthi wonke wesifazane ungumuthi wesithelo. Bangakukwaziyo lokho na? Wena usiso yini isithelo sikanyoko na? Impela uyiso. Naphakathi nesithelo noma phakathi nomuthi, isithelo angafanela zithinte. Uma nizoqaphela, uJesu wayengesiwo yini umuthi wokuphila na? Ayethembisanga yini kuMathewu ongcwele noma uJohane ongcwele isahluko sesithupha? Ngizinkwa sokuphila zivela kuNkulunkulu ziphuma ezulwini na?
If a man eats of the woman, and look,
umazilisa edla kowesifazane, futhi ubukani ngokuzalwa kuwe ngowesifazane, sonke siyafa ngoba siphansi kokufa. Kunjalo na ngokuzala kowesifazane, ngokuzala kwesilisa, sonke siphila kuze kube phakade. Wesifazane ungumuthi wokufa, wesilisa ungumuthi wokuphila, ngokuba wesifazane akazali ngisho nokuphila kuye. Kunjalo impela imbewane kuphile phuma kwesilisa, kuyikho impela iya kwesifazane nowesifazane kalutho, kodwa ungumshini wokuchamusela nengane ayihlangene kuphela inkaba. Akukho nelilodwa ichashazi legazi likamama elisenganeni ezalwa egazini lakhe, kodwa akukho nelilodwa ichashaza enganeni. Hamba uthole noma ukufunda incwadi kadokotela noma ubuze udokotela wakho, uzobona alikho lapho. Qaba umnumzane, akukho nelilodwa ichashaza dlobo. Wesifazane uyiqanda nje yelokho kuphela nokuphila kuvela kwesilisa. Lo ngumfanekiso muhle ukukhombisa ukuthi ingowesifazane nokuzalwa kwemvelo. Sizodingeka sife ngoba sifike kwasekuqaleni nje, futhi kungomuntu uKristu Jesu kuphela singaphilanga ngaye. Futhi nanso imithi emibili ensimini yaseyideni, alikuboni na? Futhi bhekisisani, futhi ngalolo suku kwakukhona ikherubi libekwe lalinde lo muthi ukuthi uma bake baze batambitha lowo muthi wokuphila, bonke babeyophila kuze kube phakade. Bangako kwaziyelo khona? Bonke babeyophila kuze kube phakade. Futhi kuqala ukuba bawunambithe ngelosi yathi, awu sizowulinda. Futhi babeka amakherubi lapho nalezo zikemba zamalangabi ngasempumalanga ukuwulinda. Zawuthatha zawubuyisela empumalanga, zasezilinda lo muthi nezikemba zamalangabi ukuze bangakwazi ukungena ukuba bawuthole lo muthi. Futhi ngenkathi kufika uJesu wathi, ngesinkwa sekuphile ukuthi umuntu odla lezi zinkwa akasoze yafa, nanko umuthi wakho. Nango wesifazane wakho, nanto ucansi lwakho luletha kufa. Njengoba impela nje kukhona isifiso socansi, kukhona kufa okushiywa yizo. Futhi njengoba impela nje kukhona kuzalwa ngokomoya, kukhona kuphila kuphakade okushiywa yikho. Kufa kufika ngokuzalwa kowesifazane, nokuphila kufika ngokuzalwa kowesilisa. Amen. Nakho lapho khona. manje sithathe muva kuKhayini ningangitshela ukuthi lowo moya nalokho kuncishana kuvelaphi na uma uKhayini kukani ukuba uKhayini wayeyindodana kaAdamu owayeyindodana kaNkulunkulu bavelaphi lobo bubi na into yokuqala ngenkathezalo wayezondo wayengumbulali wayenomona futhi manje thatha imvelo kayise khona impela kuqale kuqaleleni ulusifa futhi wayeza kuqaleleni wayenomona ngomikhayeli okwaqala yonke inkathazo nangako kwaziyo lokho na nokhayini wayeyimvelo kayise wayenomona ngomfowabo futhi wambulala emsulwa leyo mvelo yayingena kuphuma kule nzalo emsulwa kuvela waphuma kulo mgudu ophendukezelwe futhi kapelani ukhayini masiye nje kuzalweni kwakhe wase kuthi ke wabela wazalwa emva kwakhe wayeseke ekhuleliswa ngu-Adamu futhi wamazi wayesezala indodana uwabela no-Abela wayengumfanekiso kaKristu futhi ngenkathi uwabela ebulawa isethi wathatha indawo yakhe ukufa ukumbelwa nokuvuka kukaKristu emfanekisweni kodwa manje ukhayini wakhonza konke kwemisebenzi yakhe yenyama njengebandla nje lenyama namhlanje bayasonda bayakhonza uKhayini wakhonza wayengezuye umphika inkolo wayengesile ikhomanisi uKhayini wayikhola wayekunkulunkulu wakha ialtare wenza yonke into yezenkolo uAbela yenzile kodwa wayengenazo isambulo sakomoya sentando kaNkulunkulu Alibongi kabale kozi nako lapho khona yakubona na wayengenazi sabulo sakomoya futhi leyo indaba ngebandla namhlanje noJesu wathi wayezo kwakha ibandla lakhe kulezo sabulo sakomoya niyakuthola na wohe amehlo enu angavuleka manje niyabo isabulo sakomoya Ukhayini efika wakhe ialtare wakhonza waletha umhlatshelo waguqa phansi wadumisa uNkulunkulu wakhonza uNkulunkulu wenza yonke into ngokwenkolo uAbela yenzile noNkulunkulu wamala isiqothi ngoba wayengenazo isabulo sakomoya landelela umqofanayo kaKhayini kwehle njalo kwedlule emkhunjini kusuka emkhunjini kwenyukele ngoko Israyeli kusuka kwa-Israyeli kuqonde ngqoko yongena kuJesu futhi kusuka kuJesu kuqhubeke ngqokuze kube yilolu suku futhi nibone ukuthi ngabe lelo lenyama ibali liqavile elilukhuni nelisitashi elibonisa ulwazi lukhulu ngiqonde umuntu onemibhalo owazi yonke imfundiso namaya sayenze zenkolo bangakuchaza mfana nje kanjalo kodwa ngaphandle kwesabulo sakomoya kunjalo leyo imfundiso kaKhayini ibhayibheli lathi maye kubo ngoba bahamba ngemfundiso kaKhayini bahamba ekwedukeni kukaBhalami futhi babhubha ekuphikeni kukaKore incwadi efanayo uJuda wathi bamiselwa ngaphambili kulokhu kulandla impela banjalo yabo wayeyini uBhalami nawo wayeyenga umbishobi wayephezu kwale lonke ibandla wayenyukela lapho ngokuqavile impela nje ngawo wonke amandla akhe wanikela mbukeni emi lapho kumuntu odumileyo emi lapho kowabo omkhulu odumileyo futhi babengesibo baphika inkolo babengamakholo Lezo lezo sizwe sakamawabi siphuma endodakazini kaLoti uLoti owahlala indodakazi kaLoti yahlala noyise yasekhulela yasizala umntwana nalowo mntwana waye wavumbuka isizwe sakamawabi futhi babe yihlale likhulu abakhulu abantu abanezinto ezinamafulawa futhi babe namakhosana namakhosi onomuntu odumileyo babe nababishobi nezikhulu zesonto nayo yonke into Futhi naku kufika isikhejane sabagimdika abangcwele benyuka elinye iqembu u-Israyeli isikhejane sidadane sasingezile hlelo abangakhethi hlelo futhi benze yonke into eyayikhona ebalazeni ukuba yenziwe ebi futhi kodwa okwakuyikho babenesabulo sakomoya noNkulunkulu wayenabo eliye esansikeni yomlilo Wo ngingi yazi babele izinto zenyama nabantu bathi isike njalo sijese buya esinjalo akukho okungenziwa kodwa ukubakhahlela baphume kodwa babele sabulo sakomoya futhi babene twala lishayiwe babene nyoka ethuzi babene nsika umlilo yihamba nabo haleluya ngiyazi nini cabanga ukuthi ngiyaxoxuma kodwa nginjalo njengizisa ngikahle Kapelani, uma ngicabanga lo uNkulunkulu afanayo namhlanje uhlala nathi kuse yizo isambulo sakomoya sezwe impela yizo yilungele liphakade alibonga igama leNkosi yabo mina umzana Nangu eni enze lapho ucavile lapho ezikejana zamabhaptisi namapresbyterani zama ekumeni futhi izino mbishopi wazo phandle lapho futhi babekhona impela nje nohlobo olufanayo lwenkolo babekhonza uNkulunkulu ofanayo bathi bukani phansi lapho kuleso sikejana semfungufungu ngani abanalo ngisho nehlelo abayilutho kuphela sikejana esiwakayo esintwini nizayo abagindika abangcwele kunjalo naye impela babeyibo uma ungakholwa ukuthi babengabagindika abangcwele thatha emuva ukelesisi beza utshala ngenkathi bewela nezimangaliso zenziwa noMiriam wadumela zikutshele ithamborini wayesehlela onqenqebeni esishaya esine emoyeni noMose wacula emoyeni uma leza kungesisi sikejane esasisibiza ngabakhululekileyo abagindika abangcwele ngazi ukuthi kuyini becule futhi begxume futhi bedumisa futhi ngase zonke izikhathi izizwe zazibazonda kodwa uNkulunkulu wayekanye nabo babenesabulo sakomoya wayelandela leyo nsika yomlilo Nombo wabo wathi manje bukani lapha sizobiza zonke izikhulu zesonto nabo bonke ababishobhi nawo wonke amakhosi bese ubakhiphela lapha sizokwenza ukuthi izenga labo sizathi siyisizwe esikholwayo asizukuyivumela ifundiso zeixoveke ehlelweni lethe lihle futhi ngakho bawakhiphela lapha futhi bakamalchara ishumi nambili lokho impela nje uIsrayeli ayenako amalchara ishumi nambili babeka imihlatshelo eyishumi nambili kuwo izinkabi khona impela nje uIsrayeli ayenakho uNkulunkulu akudingayo babeka izimvu eziyishumi nambili kuwo zimele ukufika kwenkosi uJesu Kristu izimvu eziyishumi nambili ezindaweni zombili ngokumuntu edumileyo ababhishobhi nabo bonke bama bazungeza bokhela umhlatshelo bakhuleka baphakamisela izandla zabo kuJehova basebethi Jehova sizwe yini babezama ukuyenza na noBhalami wabo omdala waqhubekela phambili kanjalo nomoya wehlela phezu kwakhe impela kodwa wayengowenyama Moya ungehlela phezu komzenzisi iBhayibheli lasho ngizwile ngifundisa lokho manje ivule inelo abalungile nabangalungile kodwa kuzofanele ukuqhathaniseke nezwi lapho kuthela khona kwasikuthi ke ngenkathi yenza ne ngenkathi umoya nakuba ophezu kwakhe ukhuluma iqiniso wazama ukuqalekiza uIsrayeli futhi wambusisa uIsrayeli Manje uma uNkulunkulu ehlene bayibandle lidle nje nombishopi yomuhle nomelusi oyisimangaliso isikejane sabantu esibonisa ulwazi olukhulu wayebophezelekile ukuwemukela lo mhlatshelo ngoba wayecave nje ngokufanele njengoba uIsrayeli wayenjalo kodwa wayengenazo isambulo sokumoya sezinentando kaNkulunkulu nakho lapho khona yilowo umehluko namhlanje ngokuthi uJesu bathi msuseni lo ndlo siyazi ungumSamaria uyahlanya uzosifundisa thina na aw wazale kuphi ngeni waungelutho kodwa ivezandlebe ukufika nakho bani uyihle na uthi uNkulunkulu unguyihle wena mhlabalazi ngani qonde ukusitshela thina na kade singabashumeli kade singumbishopi ngawokhokho bokhokho 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 bethu kwakungabashumayeli nababishopi sazalela futhi sakhulela ebandleni sedlule emakholiji aphakeme kunawo wonke sazi yonke amazwi kuze kuyofika ekugcineni futhi wena uzama ukusifundisa thina na Yisiphi isikolo wake waye kuze na wawungakutholaphi lokhu ukufunda na wathi ningabaka uyihle udevele kwasho uJesu babengenazibonakaliso nezimanga phakathi kwabo babengenakuphilisa kukaNkulunkulu nezinto phakathi kwabo babengenazibusisa phakathi kwabo kodwa uJesu wayeyizabona sekomoya ngokoqobo semibhalo bathi ngani kunotshiwe ukuthi nokuthi noJesu wathi yebo kanti kunotshiwe futhi kodwa uNkulunkulu waqinisekisa umuntu wakhe ngezibonakaliso zakhe uPetro washo kufanayo ezenzweni zesibili wathi wena ndoda yakwa Israyeli uJesu waseNazaretha indoda efakazele uNkulunkulu phakathi kwenu ngezibonakaliso nezimanga uNkulunkulu wazenza ngaye phakathi nani naziyo qobo lwenu nakho lapho khona yena nikelwa ngaba ngufo ngumkhandlu mkulu waseSanhedrin enhla lapho kodwa ngokwazi phambili kukaNkulunkulu uNkulunkulu wamnqumelanga phambili kubafe ngalokhu kufa ninikele ngonya nezandla ezimbi nibethele inkosana yokuphila uNkulunkulu wayivusile futhi singofakazi bakho Umshumayela uJebo kuzange wayengakwazi ngisho nokusayina igama lakhe qobo kodwa wayemazi uNkulunkulu bathi bamazi ukuthi wayekade noJesu impela isambulo sokomoya oh hey manje nakho lapho khona Kaini waye kulona yini nje lelo bandla lenyamba liso la yini ofanayo namhlanje ibandla kumoya lisenayo insika yempilo lisenazo izibonakaliso izimanga liseno Christ ofanayo okuqinisekisa yonke indlela kusukele ewundlwini lifayo nasensimini yaseyiteni uze kube ngokufika kwesibili kwewundlu ngokoqobo okuyelezelwa namuhla naphakathi Nalo layini kaKhayini ukholwayo nophucukile nobonisa ulwazi lukhulu kothe njalo ngokufanayo okufanayo nje insuku zonke ngokufanayo nje abagxekini abahluphi njengoba uKhayini wayenjalo ngoAbela banjalo namhlanje futhi kade benjalo futhi bayohlala banjalo benjalo abenyama abangakholwayo kunjalo manje uGenesis wesithathu isishiya kalombili kanti futhi ngibeka elamashumi amabili lapha kade ngilibheke sika shanene sedlule wadamu waqamba wadamu wamqamba umkakhe uEva ngokuba waba ngunina wabo bonke abaphilayo yabo lokho kwakusemva kwalokhu kukhohlisa okwase kuvele kwenzekile uKhayini wa manje yawulinde wena uthi yayinga kwenza kanjani inyoka ehuquzelayo inyoka na kodwa mfowethu ubhekisisa lapha iBhayibheli alisho ukuthi yayiyinyoka iBhayibheli lathi yayinobuqili kunazo zonke izilwane zasendle yayingesizwe esilwane esihuquzelayo yayiyisilwane yayiye futhi lapho futhi ake njengini nike lokhu njengophawula ncane phakathi kwethu uma nithanda lapho isenza ixoveke khona into esondele kakhulu kunazo zonke abangayitshola kumuntu inkawu enkulu shimpazi bangake kwaziye lokho na kodwa kukhona into edize phakathi kwalapho Abakwazi ukwenza amathambo enkawu enkulu ichimpanzi yahlangana nethambo lomuntu lokho kuyinto esondele kakhulu bangamkhuphula isuka kunoshobshobi ipoli walk bangamkhuphula isuka kunoshobshobi bangamkhuphula aqhubeke ayofika esilwaneni nazo zonke izilwane bangamkhuphulela ebhereni thatha ibhere bese ulihlubule sikhumba lifana nowesifazane omncane nje into efanayo nje thatha umhlane walo nayo yonke into uzimise lapho bese wenyuka udoda sifazane ngokufanayo umise sifazane kanjalo kuyafana nje njengebere unyawo luhamba ngokufanayo isandla siphuma kanje njengezidale zikumuntu nje kodwa inkawu enkulu ishimpanzi ifika isondele kakhulu kunaloko icisha impela kodwa abakutholi nadevilincane uma nifuna kuyazi niyazi ukuthi kuphi nayo ifihliwe kubo bangamba wonke amathamba abafuna kuhamba bangamba abaqophi bemifanekiso bangamba nesayense nesazi seze Sakalo zezikhathi zemilando singalinganisa izikali zesikhathi ngezilinganiso ziyathoma kodwa azisoze zakubamba ngokuba leyo ngokuyinyoka eyifana kakhulu nomuntu kunanoma yini enye into eyayikhona emhlabeni noNkulunkulu wayiqelekisa wayeseyibeka ngesizwe sayo futhi isibuyele emuva yayiyothi nguwe enyokeni ukuzulayo ingenakho ukufanana nomuntu manje yenwayo ekhanda lakho nje labo osesayenze futhi ubadedele bakuthathe lokho kwesikashana kodwa iBhayibheli ngokucacile liya kumemezela lokho yayinobuqili kunazo zonke izinto lwale zasendle kunjalo yayileso sihlanganiso esimi phakathi komuntu nenkawu noNkulunkulu wayeqalekisa yabuya yeyothi ngunge sizu sayo ngenxa yento eyayiyenzile yakhohlisa lona wesifazane futhi wazala indodana yakhe kuqala okwakunguKhayini emva kwemvelo yokuphefumulelwa udebele owangena enyokeni eyenza lokho Wayeseke khulela wayesezala wakhulela futhi heva ngokuba wayesekhohlisiwe manje ephikisizane wakhohlizwa wacisha impela awu wenze kungalungile kodwa yena ngokwangempela wayevunyelwe ngumthetho ngenkathi ekhuleliswa indoda yakhe ngokuba lokho kufanele ukuthi kwakukade sekungeziningi izikhathi eziningi kamuva izinyanga eziningi nezinsuku eziningi kamuva ungeke wakusho lokho asazi kodwa wazala eka Adam Nomunye wabangisho nombuzo uthi awu indodana wesilisa wathi usifazane wayezo njengoba uKhayini yazalwa wathi usifazane utholile indodana enkosini ngokoqobo impela ngokufanele kwakungumthetho wemvelo yileyo ndlela impela nje eningayo namhlanje uma uzalwa uNkulunkulu akehli nje bese eyakwenza uyinzalo kayihle nenyoko futhi uzoba yiku yobakhona abantwana bakho bayoba yinzalo yakho ngomkhiqizo kwase sonke isikhathi kwenze njalo njengezi izihlahla zembewu nezinto ezinjalo kodwa emuva kokwasekuqaleni ngethemba ukuthi lokho kuyakuchaza sinesikhathi singakanani na asisenazo lelani lona omuhle elandelayo ukuthi sithole isonto lamoya munye thina sonke sabhaphathizwa sibe mzimba munye sithanda ukukwazi lokho uKristu ngesikhathi nangingecabanga ukuthi ngithole eminye imibhalo imibhalo emihle kulokho nanko omuhle njenge ningangibekezelelela omunye umzuzu owodwa noma umbili ukuphendula lona na ungaziphendula wona uqobo
when you say the wicked shall not burn eternally
uma uthi ababi bayikusha phakade awu manje nginofakazi kaJehova othweni nginayina uma uthi ababi abayikusha phakade uqonde esihogweni noma ichibini lomlilo na ngiyazi kuyasho esambulweni lesi sahluko samashumi amabili ukuthi isihogo siyophoswa ichibini lomlilo uma bengashi phakade pho kwenzekani kubona njengoba nje ngisanda kuqeda kusho nje mfowethu noma dadewethu noma bekungubani baphela ngiyako sekho lutho kubo babe nesiqalo futhi baphela lapho abaseyilutho nje kuyoba kanjani ukuthi bayoshe isikhathi esingakanani lokho kulikhuni nje ukusho kodwa buka kukhona uma nje ubungathola lokhu engqondweni yakho yabo kulula kabi kunye kuphela kuphila kuphakade nalokho kuvela nguNkulunkulu uqobo lwakhe noNkulunkulu yedwa ngokuphila kuphakade uma nje uzothola lapha kwisichazamazwi kulezi khona ubheke igama lesiGreek elithi zoe izowi ngokuphila kuphakade ukuphila kuphakade nguNkulunkulu noJesu wathi ngibapha kuphila kuphakade futhi uma nizobuka lapho kusichazamazwi kulezi khona ngathi zowi ngilokho kuphila kuphakade kuphela kukhona akukho ndawo ebhayibhelini lapho ukuke kuthi kuyoba khona isihogo saphakade kwathi bayosha kuze kube phakade laphakade manje thola igama elithi kuze kube phakade bese ubuka iminyakanyaka iminyakanyaka Niqaphelile lapha ebhayibhelini na bangake owake walizwa lithi futhi iminyakanyaka neeyo bangake owaziyo ukuthi iminyakanyaka yibanga lesikhathi na ngani impela noma ubani uyazi ukuthi iminyakanyaka yibanga lesikhathi futhi bayosha iminyakanyaka lelo yibanga lesikhathi baphoswe echibini lomlilo futhi bayosha iminyakanyaka iminyakanyaka kusho ibanga lesikhathi bangase bashise iminyaka eyizigidi eziyikhulu ekujezisweni kodwa ngicineni ufike kupheleni ubaba phele nya ngakho konke yabo ngoba yonke into engaphelele ingephendukezelwe isuka kokuphelele futhi yayini nesiqalo ngakho ifanele ibe nesiphelo kodwa thina isikole nkosini uJesu Kristu sinezowi ukuphila kukaNkulunkulu uqobo kithi futhi sinokuphila kuphakade asinako ukuphila kuze kube phakade naphakade isoni sinokuphila kuze kube phakade naphakade kodwa thina sinokuphila kuphakade umfoti Cox esikhathini esike side sedlule wayehlezi emseleni wami wamanzi ngaphambi kokuba sibeke emva kokuba sibe namadwala lapho wayesecosha ithambo elincane elidala eselaguga laba yitshe wayesethi mfoti Branham lidala kangakanani lelo na oh ngathi ngokwezehlakalo zezikhathi zemilando ungahle uthi lineminyaka izinkulungwane eziyishumi ubudala uhlobo luthi alube ngencane inunu endala ya selwandle eyake yaphila isilwane esincane saselwandle ngahle ukuba sasiphila emuva le minyakeni eyadlula wathicabanga nje ukuthi kufushane kanjani ukuphila komuntu kulokho kuphila ngathi wo kodwa mfowethu leyo ndineziphelo kodwa kuphila esinako emandleni kuyaziphelo leso singahle ukuba saphila okuze kube phakade ababili noma abathathu kodwa sisoze saba lokuphila kuphakade ngoba kuphila kuphakade kuvela kuNkulunkulu yethu ukuphakade ozo amazi yami futhi yakhole ngokujimileyo nokuphila kuphakade futhi akasazi yaye kwahluleleni kodwa wendlulile kufeni wangena kuphileni nako lapho khona uthola ukuphila kuphakade ngokuba yikholwa ongakholwayo unokuphila kuze kube phakade okuphakade ikholwa linokuphila kuphakade futhi angebhubhe ngoba ungokuphakade kodekhona liyoya ongekholwayo uyohamba endlulezweni uyoba nezintupheko izinsizi zomaye lokho akubiza ngokuba nesikhathi esikhulu injabulo exhuxhumisayo benesikhathi esikhulu besifazane iwayini nesikhathi esikhulu cabanga ukuthi uyaqhubeka uzofa uyoya echibini lomlilo nesibabulo esivuthayo lapho kuvutha kwenzeka khona kuze kube phakade naphakade futhi mhlawumbe iminyaka eyizigidi eziyikhulu mphefula wakhe ungahle uhlushwa echibini lomlilo Nesibabule. Ngiyona uthi ngabe kuyoba isibabule esivamileyo na ngikhole ukuthi siyoba sibi ngokuphinde kasigidi kwedlule lezo ngikhole ukuthi ubungeke ukuchaza ngomlilo ngomlilo ngempela isizathu kuphela sokuthi kubekwe ngomlilo leyo mlilo uyinde qothula ukwedlula wonke sibe nayo uqothula ngokoqobo futhi kubhiza yonke yini umlilo uyenza awu manje ke uyoba phakathi lapho kodwa wena uyoba nomphefumulo odingeka uJesu Isizwe ngohlobo oluthize manje nizofanele nibhekisise igamelithi umlilo ngoba umoya ongcwele usetshenziswa ngokuthi umoya ongcwele nomlilo ngoba umlilo ngamoya ongcwele ushisa ukhiphe isono yebo futhi wenze kuhlanzeke kodwa nomlilo uvele sokweni kwathi ichibi lomlilo futhi noma ngabe kuyini izijeziso esinokuhlushwa Isidebe saphakamisa amehlo azo sisesiyokweni sasesithi thumele Lazarus namanzi amancane eminweni yakhe ukuwabeka ezindebeni zanu ngokuba lamalangabi ayangihlupa ngicabanga ukuthi asikho isiyoko esivuthayo nesiyoko sangempela sikhona uma ekhona udevil ongempela sikhona isiyoko sangempela Kodwa le boy yonke into ephendukezelwe ineziphelo kuyo ngoba kugcineni fanele ibuyele kulobo umthulo nobungcwele bukaNkulunkulu noNkulunkulu phakade futhi uma silokuphila phakade uNkulunkulu kithi futhi ngeke safa kunoma uNkulunkulu engafa nakho lapho khona manje indikimbange impela izichaza yona ngiyabo futhi ikwenza ngokuyikho manje ake sibone bengine angazi noma yebo buyo buyo kwenzekani kubona Baphela inya ngisekho lutho kubo umphefumulo uyahamba umoya uyahamba ukuphila kuyahamba umzimba uyahamba imicabango uyahamba inkumbulo iyahamba futhi akusayikuba khona imicabango ngisho nobubi noma buze benzeke enkazibulweni kunjalo konke kuyobo ngathini nje ukuthi lapha kuyoba khona abantu ngapha kulengxenye alisho iphephela ukuthi ngisho nemicabango yababa iyobhupha na yona impela imicabango ya kho iyobhupha yoba khona umuntu ngapha nangu uNkulunkulu omkhulu ongcwele lapha futhi azi ukuthi khona ngaphandle ngaleya ngumkoti onemthefumulo eshayo kuwona ngani lelo kwakungeke kwaba yizulu yona impela imicabango yona impela inkumbulo yonke into ephendukezele yonke imicabango emibi yonke into iyobhupha nayo yonke into embi kuyo futhi yakuyikuba lutho kodwa ubumsulwa nezowiyo ukuphila kukaNkulunkulu uya ephakadeni futhi iminyaka iqhubeka kusoze kwaphela kube phakade Baye kujiziseni ekungena phakade kodwa balungileyo baye ekuphileni kuphakade niyakuthola na kujeziswa okungena phakade kuphila okuphakade umehluko ngaka pho manje nebogu manje ngiyazi kinini abathendekayo bami abancinyana angiqonde khona kuzama ukuze thule mina njengosiyazi konke uma ngenza lokho manje ngisene minye mithathu noma emine imibuzo emihle ngizoyicosha ngesonto kuseni inkosi ithanda manje bukani niyabo imibuzo evukayo ngikumshumayela mdala ngineminyaka engamashumi amabili nesithupha enkonzweni futhi ngibonga kakhulu ngalokhu ukuthi ngingasho lokhu eyami angigaze ngizame ukuthula noma yini empilweni yami ngaphandle kokuba kuqale kwembulo Futhi ngibonga kakhulu ukuthi ngelozi yenkosi engingenamfundo akukho khona futhi lengelozi yehla futhi ibe lusizo lwami luthunywe kuluvela uNkulunkulu futhi ayikaze ngitshele lutho kodwa lokho kuhlangana kwesisila sejuba uqobo kusuka kuGenesis uyesambulweni nalokho Ngabe ukuthi kuze ngapha laphandi masinyane impela ngekathithi futhi wena uyothatha isiphiwo sokuphilisa ngokuka uNkulunkulu ngase ngikuqobela phansi ngendlela nje yakusho ngayo Sikukwiri chiminyakeni emithathu kamuva imenenja yangingenekisa kona yathi futhi Branham ngiqaphelile lokho na lokho kuphelele kakhulu ngangokuthi yaze yakutshela ngisho nokuthi isiphiwo yebo zange ithi yisiphiwo futhi wonke wonke umuntu ebhayibhelini sonke isiphiwo yisiphiwo kodwa ukuphilisa ngokukankulunkulu futhi isiphiwo yiziphiwo zokuphiliza ungaba nazo zonke izinhlobo zeziphiwo zokuphiliza izindlela ezehlukene kodwa zonke ezinye yisiphiwo yisiphiwo sokuprofeta yisiphiwo salokhu kodwa ukuphiliza ngokukankulunkulu kusebuningini iziphiwo futhi angizange ngikuqaphele lokho ukuthi umoya ongcwele uphelele kakhulu kangaka woyibonga inkosi niyaqonda ukuthi umoya ongcwele ofanayo walobalelo bhayibheli ngamakhulu amadoda amakhulu eminyaka ngokwehlukana futhi akukho neyinye yawo eyehluka kwenye wonke ayephelele nenye ayizange yizwe ngisho ngenye nephawulu wedla futhi wayesezansi i-arabiya futhi akazange avakashele ngisho nasejerusalema iminyaka eyishumi nane kodwa wayesezansi ejerusalema futhi ezansi wasuka ye akazange aye ejerusalema kodwa ezansi e-arabiya wayeseqale ukushumayela engakaze embone ngisho upetru nabo bonke abanye iminyaka eyishumi nane futhi ngenkathi behlangana babeshumayela yona into efanayo umbhaphathizo wamanzi egameni likajesu kristu nokuphilisa ngokukankulunkulu mande kankulunkulu oh ngijabula kakhulu ukuthi ngikwasho ukuthi ngingomunye wabo omunye wabo ngingomunye wabo ngijabula kakhulu ukuthi ngingasho ukuthi ngingomunye wabo haleluya omunye wabo ngingomunye wabo nje ngijabula kakhulu ukuthi ngingasho ukuthi ngingomunye wabo kodwa abantu cishe ndawo zonke impela abanhliziyo zonke zivutha amalangabi ngalo mlilo wehle ngepentecost day wadlanza futhi wabenza bahlanzeka oh uyavutha manje ngaphakathi kwenhliziyo yami oh udume egameni lakhe ngijabule kakhulu ukuthi ngingatsho ukuthi ngingomunye wabo babebuthene egameni eliphezulu bonke bekhuleka egameni lakhe babhaphathizwe ngomoya omngcwele namandla enkonzo afika manje abenzela khona ngalelo suku uzokwenzela okufanayo ngijabula kakhulu ukuthi ngingasho ukuthi ngingomunye wabo ngingomunye wabo ngingomunye wabo ngijabula kakhulu ukuthi ngingasho ukuthi ngingomunye wabo haleluya omunye wabo omunye wabo ngijabule kakhulu ukuthi ngingasho ukuthi ngingomunye wabo elani nginomlayezo omncane wenu woza mfowethu ufune lesi sibusiso esizohlanza inhliziyo yakho yesonweni esizoqala ukukhala kwezinsimbi zokujabula futhi sizogcina umphefumulo wakho uvutha oh uyavutha manje phakathi kwenhliziyo yami oh udume egameni lakhe ngijabule kakhulu ukuthi ngingasho ukuthi ngingomunye wabo ngijabule ukuthi ningomunye wabo na kuyini na ngumoya owembulile yesambulo sikankulunkulu phezu kwaleli talwa angikadali uma umbhishobhi mpristu amakatolika wahlala esikhathini esinye eside esedlule endlini yambo esethi mnumzane Branham ngizokubuza umbuzo ngathi kulungile mnumzane wathi nginencwadi lapha ivela kumbhishobhi ize kuwe ngathi kulungile mnumzane wathi izitatimende ozenzile ungasiphakamisa isandla sakho futhi ngesizotha ufunge ukuthi uzokhuluma iqiniso na ngathi angizukusiphakamisa ngathi ibhayibheli lathi ungavuki hlobo amazulu noma umhlaba ngokuba uyisenabelo sezinyawo zakhe oyebo ba ko mababe uqhabo noyebo uma umbhishobhi efuna ukuzwa engizokusho uzothatha izwi lami ngakho uma engakwenzi angifungi lo mpristu mncane enhla lapha ebandleni Sacred Heart wathi ngabe wambhaphathiza uPauline Fraser mhla zingu kuthi nokuthi na ngathi ngakwenza mnumzane ezansi efuleni iOhio wathi wambhaphathiza kanjani na ngathi ngambhaphathiza ngokumcwilisa phansi kwamanzi egameni lenkosi uJesu Kristu wakubhala phansi wathi uyazi ibandla elikatolika lalivame ukubhaphathiza kanjalo ngathi nini wathi onyakeni wasekuqaleni ngathi muphi wona onyaka wasekuqaleni wathi awu ekuqaleni ngathi kuphi kuqala wathi ephepelini ngathi uqonde iye kubafundi na wathi impela Bathi ngabe nibiza amakatolika noma wena uthi abafundi babe yikatolika na? Bathi impela babe yilo. Bathi bengicabanga ukuthi ibandla likatolika alishintshanga. Bathi alishintshi. Bathi pho kungani uPetru athi phendukani futhi nibhabhathize egameni likaJesu Kristu na? Futhi wena obu wayengupapa na? Ya, pho nibhabhathizelane egameni likaYise indodana nomoya ongcwele futhi wacwilisa futhi nina niyafafaza. Manje kwenzekani na? Wathi kodwa nebo wathi bandla likatolika linamandla okwenza noma yini abafuni ukuyenza ye ngathi futhi nabiza abafuni ngokuthi bangamakatolika na wathi ya ngathi mnumzane nginoJosephasi nginencwadi yabafela ukholo kafoxi nginethi iminyaka yasekuqaleni kaPemberman nginethi amaBhabhiloni amabili kaHislop ngimilando yasendulo emikhulu kakhulu kokukhona ezweni ngikhobisa phakathi lapho lapho ibandla likatolika lake lakugcotshe khona noma lage laze langena enhlanganweni iminyaka engamakhulu ayizithuba emva kokufa kompostelo ogcini. Oh, wathi sikholwa yiloko kushiyo yibandla ngathi ngikholwa yiloko kushiyo yibhayibheli niyabo ngani wathi uNkulunkulu usebandleni lakhe ngathi uNkulunkulu usezwini lakhe ngase ngithi uma wathi ngathi iBhayibheli liyalisho ukuthi uNkulunkulu usebandleni lakhe kodwa iBhayibheli lithi uNkulunkulu usezwini lakhe uqaleni wekhona ulizwi ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu wakha phakathi kwethu kunjalo ngathi uNkulunkulu usezwini lakhe waphumela phandle wayesekusho lokho wathi awu besingeke siphikisane wathi ngoba uyakholelwa eBhayibhelini ngiyakholelwa ebandleni ngathi ngiyakholwa ukuthi iBhayibheli liyizwi likaNkulunkulu eliphefumulelwe futhi akukho nokukodwa ukuphikisana kulo futhi liyizwi likaNkulunkulu amacebo akhe aphakade ayo yonke iminyaka ezayo wathi kodlula amazulu nomhlaba kodwa izwi lami alisoze ladlula kunjalo ngikholwa izwi. Waphuma waya kuNkosikazi Fraser wathi Nkosikazi Fraser ungalisayina iphepha lapha elivuma ukuthi intombazane yakho ingaba yilunga lebandla likaNkulunkulu na wathi ngikaqoka ukuhamba nayo ngiye ethuneni wathi ngiyakudabukela wathi ubufanele ubonge ukuthi leyo ntombazane iyaphuma kulowo mphetho ingena kulelo bandla likaNkulunkulu ngathi ukuba kebe kunguwe intombazane ukuze ebandleni lakithi buzothini ngakho na oh wathi lokho kuhlukile ngathi gaba kuhlukile wazi ukuthi wayekade endawo ngenkathi eshiya lowo wesifazane omncane phandle lapho wazi ukuthi wayekade endawo wathi manje umnyango ofanayo uvuliwe ukuba ningene ngawo nebo ileyo ndlela ungagayizwa awudi ukugayizwa uma uNkulunkulu engakuwe ubani ngamelana nawe na kunjalo inkathazo yakho ukuthi namhlanje ninethambo lesifuba esikhundleni sethambo lomgogodla melani uNkulunkulu futhi nilunge moya ngcwele ofanayo wehlela kulabo apostoli nasemuve eminyekeni isalokhu khona ebandleni lakhe namhlanje labo uNkulunkulu azembule kubo akusuye othandayo noma okijimayo kodwa uNkulunkulu ubonise ethi hawo uNkulunkulu ngokukhetha kwakhe uletha abantu bese evula amehlo abo beningeke neze nikubone niphuphuthekile futhi beningeke neze nabona ngaphandle uma uNkulunkulu evule kuqonda kwini iBhayibheli lathi niphuphuthekile futhi nikwazi kubona asikho sidingo ngini sokuzama nayo yonke imfundo imifundaze ebeninga yithola nilokhu nje niya ngokuphuphutheka kakhulu kanjalo manje nina Church of Christ lapha nikhuluma lapho iBhayibheli likhuluma khona futhi nithule lapho lithule khona nithini ngokunye kwalokhu na ningahle nithule kulokho kunjalo yebo kuthathe kubeniswa lembulwe ngokomoya bese uNkulunkulu yethe futhi ezembule futhi aliqinisekise ukuthi liqiniso amen niyamthanda na kanjalo nami amen kulungile nonke nina mamethodists nifuna ukuxhawulana namabaptist manje na nina mapresbyterian na manje wena uthi futhi Branham uhlanganyeli namabaptist namapresbyterian angabap qhabo mnumzane nginjalo ngiwathatha njengabafowethu qo ngikhathele noma wawungawapapathizwa ngajobo uma wapapathizwa egameni lentebe yaseshalonu umbizo sigodi nenkanyezi yokuza lokho bekungebe ne lokho bekuyofana nje njengoyize indodana moya ngcwele iziqo ezintathu nje wayeyintebe yaseSharoni wayeyiyo na umduzo sikodi kanyezi yokuza zonke lezo impela wayeyiwo into eyodwa nje noma enye kodwa nakho kuyikho indlela eyiyo yombhalo kusegameni likaJesu Kristu uma nifuna indlela yombhalo kunjalo impela leyo indlela eyiyo manje uma ubaptizwe egameni likaYise indodana nomoya ngcwele kuzokala sengathi kulungile amen uma kuyimpendulo enhle kuNkulunkulu ngakunembeza icacile kuNkulunkulu uNkulunkulu. Amen. Qhubeka ngo, yabo, kodwa ngokwazi kwami ngokwengxenye yami uma ubuzo ngibuza uthi, futhi Branham ngifanele ngiphinde ngipapathizwe na, bengizothi yebo ngokwengxenye yami. Usifazana mncane ufika lapha ngolunye usuku wathi inkosi yangibizela ukuba ngibe umshumayeli. Angikukholwanga lokho kanjalo njengoba ngingakholwanga ukuthi wayengaxuma phezu kwenyanga. Futhi ngathi awu lokho kuhle kakhulu zinto wethu. Ngathi ushadile na? Yebo. Unabantwana ababili na? Ya. Ngathi yini umyeni wakho usindisiwe na? Qabo. Ngathi uzokwenze njani ngaye na? Ngimshiye ekhaya. Ngathi lolo udobo oledlula zonke udeveli ake aba nalo. Wena kwesifazane omuhle kokuqala nje futhi uphuma uthi nyelele lapha ensimini. Yoba udobo oluvamile nesikhungo sokuhlasela sikadeveli. Ngomyeni wakho ekhaya insizwa. Futhi yamshiya nalabo abantwana ababili uzoqala ukwehla enyuka nomunye wesifazane nalabo abantwanyana abazoba nomunye ubaba ngolunye lwalezi zinsuku. Ngathi indawo yokuqala uma uNkulunkulu ebiza owesifazane uphikisana nezwi lakhe. Ngathi manje uma ufuna lokho kulungile. Ngathi manje ukubona okufihlakele uthi inkosi ikunikeze ukubona okufihlakele. Ufuna ukuphumela ngaphandle emsamo bese ukuzama na? Wathi yebo futhi niyabona ukuthi kwenzekani. Yebo, kushisekelwe kufanele kuze ezwini. Uma kungekho ezwini, kufanele kulungile. Angikhathali ukuthi amadlingozi akho yini, kulungile. Amen. Lokho kuzwakala kahle. Amen. Kulungile. Sizohambe kukhanyeni obukhanya okuhle kangaka. Kufika lapho amathonsi amazolo omuzi ekhanya khona. Kusikhanyisa ndawo zonke emini nasebusuku. UJesu kukhanya kwezwe lonke linabangcwele bokukhanya mlezelani. UJesu kukhanya kwezwe konage izinzimbiza zasezulwini ziyokhala. UJesu kukhanya kwezwe. Sizohambe kukhanyeni ukukhanya okuhle kangaka. Kufika lapho amathonsi amazolo kusikhanyisa ndawo zonke emini nasebusuku. UJesu kukhanya kwe. Manje ngifuna nonke nijike ngqo bese nixhawule izindlela ezine nawo wonke umuntu manje njengoba sicula leli futhi. Sizohambe kukhanyeni ukukhanya okuhle. Amen. Kufika lapho amathonsi amazolo omuse khanya khona. Kusikhanyisa ndawo zonke emini nasebusuku. UJesu kukhanya kwe. Niyawathanda amaMethodist na janini? Amen. IBaptist na iPresbyterian iKatolika na iho niyabathanda bonke na janini? Amen. Sizohambe kukhanyeni kuyothe zixhawulane labo zihamba. Ukufika lapho amathonsi amazolo omuse khanya khona. Kusikhanyisa ndawo zonke emini nasebusuku. UJesu kukhanya kwe. Ngaphambi kokuba sicule iculo lethu lokusikhulula manje kungenzeka ukuthi ngiyoba lapha ngesonto. Manje emva kwalokho ngeke ngisaphinde ngibuye kuze kube semva kukakhisimuzi. Niyabo, ngoba ngiye eMichigan, ngisuke eMichigan ngiye eColorado, ngisuke eColorado ngiwelele eAdaho, ngisuke iAdaho ngiwelele eCalifornia. Futhi sizobuya, futhi kungenzeka ngifuna ningikhulekele ngiyoba seWaterloo eIowa ekuqaleni kukaJanuwari zingamashumi amabili nane kuze kube nguFebruwari zimbili Niyabo, lenkundla enkulu ebiyelwe lapho. Ngisanda kutshela okuningi esikhashaneni esedlule. Futhi nginakho kusukela manje kuze kube yisonto ukukhuleka. Niyabo, eWaterloo, eIowa, esisondele manje. Kodwa manje khubulani, lalelani ukusakaza kukamfowethu ngelesi shiyagalolunye ngqo ngomgqibelo kuseni. Sizombiza futhi simazise. Futhi kuzoba se-WLRP osicula ngabane bakaNeville ngelesi shiyagalolunye ngqo ngomgqibelo kuseni. Sizo uma ngingatholi ukuyithatha futhi Neville uzoyiqeda imibuzo uzokwenza futhi Neville eyasekuseni ngesonto na awu bukani uma ungena enkathazweni ngizokhijima nawe uzobuka kulungile kulungile hamba nekama likaJesu kwanawo kutabuka nawo siza Niyogunika injabulo nitutu uzo ulithathe noma uyaphi kamilele kuku olimnandi kangaka themba lomhlaba nokwethaba kwezulu kamelele ku olimnandi kangaka themba lomhlaba nokwethaba kwezulu Ngoba nifuna ukwazi iBaptist ekholele kumemezeni lobethobo lokumemeza ngikholele kulo noma umdala ehlezi lapho nje nomoya wehlele kuye waqala ukutazuluka akakwazanga ukuzibamba wayemuva wayesegona indodakazi yakhe lendlela ngithanda ukubona ngayo amen leyo ngenhle kephela eyifashion endala emizwe ezakala enhlizweni oh hey umdala umdala osejwayele ongcwele osevuthiwe oselungele kuye ekhaya ekazibulweni nje elindele isama manizo ngiyabo nje lesikhathi simnandi kulungile umfowethu Neville manje noma yena afuna kuyenza